Blog Talk Radio.
Ndivoje zwa ningabo kwanga ngo kokera kwaganirira cy'ibiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Washington DC turi kuwa gatatu ni tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ni 2021 muri kumana na Serge Ndayizeye wabateguriye kandi ugiye kubagezaho ikiganiro cyanyu cy'uyu munsi ngira ngo mbaramutse twizere ko muri amahoro hirya no hino turagana iki kuri uyu munsi dufite ingingo zitandukanye turi burebereho ariko turi kumwe n'umutumirwa ni Dr. Charles Kambanda abenshi mwifuje ko tuganira nawe kuri uyu munsi akaba tu yabonetse rero tukaba tugiye kuganira nawe kuri uyu munsi hari byinshi turi buganireho bitewe n'ibivugwa magingo ya birahari byinshi nk'uko mubyandika turizera ko aza kubona umwanya uhagije ku buryo twamubaza ibyo byose mukomeje kutwandikira Dr. Professor Charles Kambanda muraho murakomeye ikaze kuri Radiyo
muraho murakomeye bwana Salije nishimiye kuba turi hamwe mu kiganiro uyu munsi nibyo koko hari yasize igihe ariko murabizi ko hari ibintu byinshi tuba turimo ariko nanjye buri gihe mbatekerezaho kandi nkabazirikana igihe cyose mbonye umwanya
urakoze cyane Dr. Chat Kambanda kuba nyine utubona uyu mwanya ngo tuganire haravugwa byinshi muri iyi minsi ikintu cya mbere kivugwa ni uruzinduko rwa Kagame mu Bufaransa nkeka ko agihari kugeza magingo ya nkurikije ibyo nabonye uyu munsi uru ruzinduko rero rukaba bamwe nyine batari banarwiteguye kuko bamwe bati ntabwo azajyayo abandi azajyayo ariko icyo twahamya nuko twabonye Kagame muri iriya nama yiga ku kibazo cya Sudani ndetse n'inama yiga ku kibazo cyo gushakira inkunga ibihugu bya Afrika byajahajwe na COVID-19. Reka dutangire nkubaza nti uru rugendo rwakiriyute kuko urabona yuko Kagame yagarutse kuri platform internationale, yagaragaye kuri France 24, yagaragaye mu nama yo kwiga ku bibazo bya Sudani, yagaragaye muri inama yo gushaka amafaranga yo gutera inkunga ibihugu bya Afrika. Urabona yuko kuri scene internationale nubwo nta jambo afite rikomeye, ariko yakomeje kugaragara nyine avugwa ko ari mu bantu bari muri izi nama, ndetse na interview yakoreye kuri France 24 ikomeje guteza umwuka mubi hagati y'abakongomani, nayo wenda twaza kwigarukaho. Wakiriye ute uru rugendo rwa Kagame ipari mu France chat kambanda?
Yego, nanjye nabikurikiye, ariko njyewe nta gitangaza na kimwe kirimo, kandi njyewe mbibona ukundi. Yasubiye ku rwego mpuzamahanga, yagaragaye ariko agaragaye gute? Bwana Sarge, njyewe biriya ibintu nabibonyemo ibintu byo guhima Kagame, ibintu byo kumusubiza mu mwanya we, kandi ibi bintu bashobora kuba babigambiriye ibi bihugu bikomeye. Muti kubera iki Kagame ukuntu yiyimuraga ko yavugaga Abafaransa, ukuntu yatukaga Abafaransa, ukuntu yatukaga ibihugu biriya byajyaga mu nama, then iyo nama nta bari bwa mbere ba yabaga na kera, amini bikunze kuba, ariko yatukaga ibiriya bihugu byayigiyemo ngo baba bagiye gusingiza papa wabo, ariko noneho nawe yayigiyemo. Yewe akanafukama akanagerageza kuvuga igifaransa kigoranye kigoramye, ariko akaje kupita. Ebyo njyewe mbibonamo ikibazo. Ekindi, mwabonye ukuntu yagiyeyo nanone bikurikira nanone iriya raporo administrative bakoze, yagiyeyo nanone bakayimusubiriramo akanabisinyira. Njyewe nabibonyemo gusinya ibintu bimuganisha mu mwobo wa politiki. So obwo yasubiye kuri arena mpuzamahanga, nicyo kibazo kuri njye. Kubera iki Kagame amaze gihe imyaka myinshi avuga ati Abafaransa bakoze genocide, Abafaransa bafashije ngo abantu bakoze genocide, ngo Abafaransa batoje abantu bakoze genocide, Abafaransa ngo bafashije ngo Interahamwe kumukika. Mbere yo kwajya mu Bufaransa bamukoreye raporo emeze nkaho ari ikintu wakorera umwana w'umusazi, ukagerageza cyangwa umurwayi wo mutwe ukamutera igishinge none wagasinzira akabona ibitotsi. Eri raporo bamukoreye njyewe nayibonyemo ikintu cyo kumukina. Abafaransa basinye Kagame, raporo ivuga ibintu biri opposite n'ibyo Kagame avuga. Iriya raporo irasubiramo responsibility ya kanama gashinzwe umutekano uko byanditswe muri United Nations Charter, iriya tegeko ryashyizeho oni. Itegeko ryashyizeho oni rya UNHCR ryahaye responsibility ibihugu bigize akanama k'umutekano kurebera, babahaye character cyangwa function y'ubuzamu kureba ahantu hari amacyakubiri ashobora guteza ikibazo cy'umutekano ku isi gikomeye. Bagomba kubireba mbere yuko biba, bakabikumira cyangwa iyo bitangiye bakagenda bakabizimya. Abafaransa bavuze ati Ubufaransa bufite uruhare kuba batabonye, kuba babonye, bashobora kuba banabonye ibimenyetso ariko nta kintu bakoze, cyangwa se ntabo bagiye kuzimya umuriro uri kwaka. ariko nanone bwana Salije iro responsibility ntabwo evana wo responsibility y'igihugu nayo mpamvu iyo ibihugu byiza kanama gasino umutekano kireka bafashe ebyemezo biri abitwa chapter 7 ntaje no bakora mu gihugu kigenga batabanza kuvugana n'igihugu no kuvuga ngo nobu akanama gasino umutekano kafite iyo responsibility ariko responsibility ya mbere ni responsibility y'igihugu gifite ikibazo igihugu kifite ikibazo ubwacyo kigombye kumenya ikibazo gifite kikanagishakira umuti mbere yuko bivamo amaraso ariko nanone muri kiye gihe cyari amahano urabimurabibuka neza ko biri documented ko ibihugu bimwe yewe cyangwa tuvuge akanama gashinzwe umutekano kashakaga kohezayo abantu bajya kurinda umutekano hariya ariko umuntu wabihagarara bitabaho ni Kagame ibaruwa bandikiye ONU ya United Nations Security Council ibaruwa bayandikiye mu kwezi kwa kane muri 1994 bavuga bati ubwicanyi bwararangiye RPF ifite control nta kibazo nta wicanyi buhari nta mpamvu yo kohereza ingabo zose mwakohereza hariya yewe muramutse munazohereza tuzaze kubita kubera dufite ubushobozi bwose. So none ubufaransa bwo bwamusubiriye muri iriya responsibility y'ibihugu biri ku kanama gashinzwe umutekano bakamubwira ati uru ni uruhare rw'ubufaransa ariko Kagame we abashinja kuforoma ngo abakoze jenoside kubaho ibikoresho kubafasha gukika ngo no kubigisha none wamaze kumwakiriye igikinisho cya raporo bakamubwira ati ngo wino bisinyire Kaga ati ndishimiye ati biranshimishije raporo yanyu iranshimishije ni nziza ndayemera akajya no mu Bufaransa kubisinyira kubwira amahanga ariko mu byukuri ibintu yasinyiye mu Bufaransa n'ibintu bamubwiye muri ni bitandukanye n'ibintu Kagame yavugaga. Kagame yasinyiye ibintu avuga ati iriya raporo arayemera ni byiza cyane ni nziza arayemera ariko evuga ibintu biri contrary. Ubu se umuntu wagiye ku rwego mpuzamahanga muri buriya buryo ntabwo ubona ko afite ikibazo harimo umutego none wo yego agiye ku rwego mpuzamahanga bagiye gushakira biri bihugu amafaranga none tukibaza ati se kuri uyu mugabo bamutumiye hariya kumuhima kumutocyaringa kumwigisa somo kumwumvisha haturakomeye wadukinisha gati ariko turakomeye icyo ngiye we ne kibazo ndi kureba biriye bintu bamukoreye ngiye mbibona mu psychological torture.
Professor wenda unyemereye nka kuruwe gato tutajya kubya amafaranga tugumeho ngaho kuko ibintu subanuye mbere biranakomeye kuko we nshimye kushimangiye ko ibiri muri raporo bitandukanye nuko wabivuga ariko no mu kiganiro cya France 24 yashimangiye ko agihagaze ahandi ku byo gushinja abafaransa. Ndakeka urabyumvise ariko wenda twanabyibutsa ku bantu badukurikiye avuga ati mfite opinion yanjye kandi niko nyibyemera urumva ko ntabwo yavuye kwizima nubwo ashimangira ati raporo na komisiyo zakoze akazi kabo ariko ngenda ashimangira ibyo opinion yanjye imbwira cyangwa niho ngihagaze magingo
ariko mu kiganiro cyo muri 2014 mwavuze ko Ubufaransa atari ubufatanye gusa mu mugambi wa jenoside ahubwo bwanagize uruhare mu kuyishyira mu bikorwa none ubwo niki cyahindutse uhereye ubwo.
For me I'm entitled to my own opinion because I also lived this situation.
Ariko je nshobora kugira igitekerezo nihariye ni ibihe nabayemo narifite mu ruhare muri make navuze ibyo narifite byo kubivugaho shobora no kuba n'ubu ngubu ibyo navuze icyo gihe ari nabyo nizera koko ariko ubu ni komisiyo zigenga tuvuganaho komisiyo zifite ibyo zabikozeho haramutse hari uburyo abandi batabivuzeho aho ni ikibazo cyabo si cyanjye.
Dr. Kambanda nabyibaje mu biganiro urumwari muri umusesenguzi kandi uzi diplomasi na geopolitiki niba shimangira ati ni ibitekerezo byanjye ni opinion yanjye kandi ntungihagaze bivuze yuko rero izi komisiyo ni n'ugucengana ntago bivuze ko ari ukuri koko ko basinze dire hagati y'ibihugu bibiri niba kivuga ati ndacyahagaze hamwe ibyo nemeraga ibyo nkemera amagingo ye
ariko nanone akabivuga giswa opinion y'umuntu ni feelings z'umuntu ntabari facts ntabari scientific propositions hari itandukanijo hagati ya opinion na facts. Kagame yavugaga ko ni fact yewe yanashyizeho za komisiyo ku rwego rw'igihugu bagakora politiki public y'u Rwanda yemeza ko abafaransa bakoze genocide. Ibyo ntabari opinion hariya basket is a fact. Iyo avuze ngo mfite opinion yanjye yabivuze mu buswa nanone umuperezida ntabavuga opinion ye ku kibazo nka kiriya avuga politiki public y'igihugu. Kagame ni institution. Kagame ntabari umuntu prive. Kagame ntabari umuntu prive ujya kuvuga opinion. Kagame ahagarariye igihugu avuga politiki public. Politiki public ntabari opinion. So yagiye hariya amagambo yumva n'abantu bavuga ngo ni my opinion ntabazi distinction entre opinion na facts. Biriya yavugaga politiki public y'igihugu cyane cyane ko yabivugaga ashingiye no kuba raporo yakozwe ku rwego rw'igihugu. So kugenda kuvuga ngo ni opinion yanje ahubwo ku bantu batekereza neza bazi nini baramuseka gusa bakavuga ati uyu mugabo ni ameze nk'amini ibyo avuga ntababizi. Hariya baramubwiye ati twakoze ubushakashatsi ntabwo uri kuvuga opinion izo nizo facts. Facts ni uko ubufaransa butakoze ABCD ntabwo bwakumiriye amacyakubiri mu gihugu cyanyu. Ibyo bintu birababaje ni responsibility y'ubufaransa kuko yako turi n'abanyamambure ba akanama gashinzwe umutekano bamushyize imbere facts akazemera. Iyo umaze kwemera fact ngo umuyobozi w'igihugu ntabwo ushobora gukoresha opinion ku outa kuchenginga facts. Iyo avuga byebura ati njyewe mfite facts zanjye twakoze ubushakashatsi nk'igihugu aho noneho byari kuba biri kuri ikorevo ariko we avuga opinion. Opinion ya Kagame opinion uvuga bwana Kagame kiriya ntabari giye cyo kuvuga opinion bo bagwaye facts barakuyezo nizo facts wemeye facts ko alivyo ko akanama byakoze olabishyigikiye olabyemera noneho ovuye kuri level ya facts ugiye kuri level ya opinion ya feelings ibyo bintu ntabo biri equal footing. So ninabibona nakubwiye ngo njyewe mbibonamo kumugaragaza agati nayo mpamvu byamunaniye kuvuga bamukubise igitego cyo mu mutwe hagata umurongo hagatangira kuvuga ibintu atazi ngo opinion yanjye. So
none Dr. Kambanda aha nanone biratuma nsubira inyuma gato kuko urabona yuko umuryango nkayibuka cyangwa indi Sylvie yo mu Faransa yo iravuga iti nubwo komisiyo yafashe umwanzuro mwe mugiye guca muri channel diplomatique kugira ngo mugarure umubano hagati y'ibigo bibiri cyangwa normalization ariko twebwe siko tubibona ubona yuko hari abantu bavuga bati hari abantu bakwiye gukurikiranwa. Aha ntabwo usanga wa mugani ari cya kijumba gishyushye ukunda kutubwira yaba yaratamiye kikaba kiri kumwotsa kuko ntarimo kubwira abanyarwanda nkayibuka igikwiye gukorwa ari ugasanga baresikapi cyangwa yibuka ivuga iti hari abakwiye gukurikiranwa nubwo mwe mwakora izo dire zanyu zo kuzahura umubano ariko twe tusanga ari abantu bakwiye gukurikiranwa ku giti cyabo.
Ibyo ni ibintu nabyo tukunze kuvuga muri ibintu bya Kagame akora. Eriya leta ya Kagame ntabe ifite umurongo politiki public igenderaho barafa kukubitano bagena ibintu byo kuvanga ntabwo ushobora kumenya umurongo bariho
ariko bituruka niki aka kajagari ka politique publique yo mu Rwanda muri sectors zose ekonomike edukasiyo na ubutegetsi bw'igihugu na kajagari kubera iki kubera no ubuyobozi budafite no muyobozi wehaye kuba kamara kuba ariwe kamara kuri byose ariko afite defects zikomeye mu bumenyi kandi adafite abantu bamugire nama nayo mambo bonaka kavuyo sasa mwewe abantu bitwa ngone bibuka omperezida okola diplomacy niwe chef wa diplomacy alaba buyakiri ya raporo nibyo ahobo njewe ebyo na avuga ni opinion zanje ariko kuregura fact scientific ebyo bavuga nibyo njewe kibazo nyifite kuri opinion yanje okay none wo mwewe mukula he engufu za politiki zo kugenda kuvuga ngo muzakurikirana abale kwa ngo abakoze ibyaha eske muzabakurikirana hehe ubufaransa burabuye ati nta cyaha cyakoze ubufaransa nuvuga ngo nta buyobozi bw'abafaransa bwakoze ikintu cyacyo cyose cyitwa icyaha ekyo tufite ngo ni moro obose omuntu okoze amakosa morale bamujyana mu rukiko uru rukiko muzaba mujyana muri gacaca mu ruhe rukiko hoje ko umufaransa barakubwira na yewe n'abasirikare bavugaga ko bagombye gukurikirwa ibyaha ejo numvise ngo hari ngo rukiko umucamanza majestate yasanze ko nta byaha bafite bakoze nta kintu bakurikiranwa none uwo mwewe yibuka muzabakurikirana muvuye mbivuye mu ruhe rukiko so hari ibintu byakavuye biri mu Rwanda nayo mpamvu tujya tuvuga byabo bishombe na kankwanzi wagira ngo nibabushombe bateraniye hariya none uwo rero turacyavuga kuri area kiriye kibazo aho bamujyanye ku paradinga hariya mu Bufaransa harimo nanone njewe umukino wa politiki ndi kubona makuru ari gukina makuru we arareba Kagame akavuga seka mbagaraga muza nenyine mugaraguza agati embere yanyu yadutukaga ariko webwe ko yamutumiye kumwe n'abanyafurika benshi makuru ari kubwira abafaransa bati ati ndacyafite control kuri Afrika mwako taha muzantora muzatuzajya mu matora ariko mwebuke ko njyewe mfite mizi ekomeye cyane muri Afrika kandi Afrika ifite runene abafaransa cyo kuba makuru yatumiye abantu nk'aba Kagame nabyo birashoboka ko makuru nawe ari mu kino we wa survival cyane cyane ko amerewe nabi hariya mu Faransa ashobora kuba nawe yaba paradins yabajyanye hariya bose bashoboka agaragariza mu Faransa ati nanjye ndacyarimo mugire ngo ntacyo maze dore aba bagabo bose nabazanye ubufaransa bacyabafite wo control awo nawo mbonamo uburyo bweriye inama n'ukuntu kaga byarangiye ayijyamo of course ubufaransa bufite influence ikomeye muri Afrika ariko nanone ukibaza ati se niki ubufaransa bwakoze kigaragaza ko bafite ko aribo bakeneye Kagame mu byukuri neri ya raporo uko tuyivuze nta kintu na kimwe yahaye Kagame ntacyo yahaye Kagame oya abafaransa nta kintu bamukoreye kiri gutyo ahubwo icyo wavuga ati bamujyanye hariya kaga nawe akavuga ati reka nanjye njyeyo mvuge neza abafaransa mbaririmbe kubera ikibazo cy'amafaranga Kagame afite ikibazo gikomeye na World Bank yamunye amafaranga ufaranga udufaranga bagenda bamwanira ruje cyane ariko wevuge ko u Rwanda rwari rumaze igihe rutafata amafaranga byatangiye ejo bundi ufata amafaranga ya IMF kandi IMF urabizi ko ari amafaranga y'abafaransa tali ame nebo bayobora kire kigega so Kagame nawe ageze ku mukingo kurukuta akavuga ati aba bavuna mweto nabo nina bavugisha neza nzaburaho ngura amafaranga kubera ko Kagame sasa hivi sources z'amafaranga Kagame okuye mu World Bank okanavanawo amafaranga Amerika kubera ko Amerika itakimwa amafaranga menshi European Union nayo olaibona ko etangiye nayo kugenda biguru ntege nanone cyane cyane n'uru rubanza rwa rusasa abanyarushobora kuzamukoraho cyane muri Western muri European Union none uko Kagame akavuga ati aba bantu baramutse bamfungiye kuki najyayo nkabavugisha neza nkagira umubano mwiza na IMF cyane cyane ko IMF deja niyo econtrolinga economy y'u Rwanda mwabuke ko biri ibihugu 22 bikenye cyane ku isi bya mbere IMF yabihaye amafaranga Rwanda rwabonye ngira ngo miliyoni 75 bwo kubafasha kwishyura intere ku mafaranga kwamwe mafaranga bafa ya madeni yabo ariko akondisiyo ke IMF egenzura fiscal na monetary policy z'ibyo bihugu kugira ngo IMF efashe ibyo bihugu kuzava mu bibazo by'ubutunzi bafite bya economy ngo bashobore kwishyura amadeni yabo noneho rero ubufaransa IMF niyo econtrolinga amafaranga mu Rwanda economy mu Rwanda nayo mpamvu ubona sasa hivi tutangiye no kubona amabanga ava muri economy y'u Rwanda wabonye bakubwira ati amadeni noneho bamaze kugera kuri 78% ku madeni kuri GDP kubintu igihugu producinga byose obigaranyije n'amadeni bafite amadeni ari ku 77% ko n'ubwa mbere tubonye ziriya figa zishoboka muri leta ya Kagame bitewe n'iki bitewe n'uko sasa hivi Kagame n'abagifite ubushobozi bwo kwisha biriya bintu byose yayishaga tuzajya tubona statistics nyazo kubera sasa hivi IMF ni mcontrolling so Kagame amaze kumcontrolling IMF amaze kumwigirana urabimva ko nawe afite inyungu zo kujya mu Bufaransa akabaririmba akanavayo avuga ibitavugika nyine yemera ibyo atemera ariko akabyemera nabyo byitwa kuba imbwa aho wabereye umugabo ukuntu Kagame yatukaga bari abafaransa yagiye kuba imbwa aho yabereye umugabo uru ruzinduko rwa Kagame njyewe mu Bufaransa ndubonamo umukino economic and politic kandi aho bizatira
professor ukiraho ukiraho ibyo nabonaga hanga baravuga ku mwaka ushize ideni ryari kuri 63.9% usibye ko wenda iki kinyamakuru chronique kibyandika sinzi niba imibare iri ariyo nyayo ariko bakavuga ko none uyu mwaka by the end of the June izaba ari 76.2% ariko iyo 78% rwose nanjye ndumva ariyo kuko nkurikije ukuntu bagera bitubwira hari imibare wenda igenda ibita ihuye na 100% chat kambanda
ya kera iyo mibare ntabwo ari ya chronique gusa ni report bari force bari force kubera sasa hivi hari representative wa IMF muri Ministry of Finance ngira ngo no muri banakorana na muri Central Bank y'u Rwanda kandi bo ibi bintu ntabari ibanga barabitanga so ibi bintu sasa hivi za information zajya ziza kubera ko sasa hivi ntabwo bagifite ubushobozi bwo kubisha kubera World Bank IMF ibakurikira cyane so ibi bintu byose turi kubona sasa hivi ntabwo byabagaho ntabwo babikoraga ntabwo byasohokaga byari ubwiru ariko tugiye kubireba neza yewe bita tinze tuzanabona nawo bagiye bafata amadeni wose tumenye n'amafaranga bagiye bafata kubera hari amadeni bagiye bafata ku bantu hari amadeni bagiye bafata ku bihugu yewe buli ahantu hose bagiye bafata amadeni ariko nta muntu n'abadepute hariya ntawo bazi awo amadeni Kagame ayakura ariko sasa hivi tuzayimenya byose tuzanamenya n'ukuntu amafaranga amafaranga abeguriza awo ajya bizamenyekana
none se chaskambanda ubutuvuze muri rusange twavuga ko amadeni y'u Rwanda ayo twaba tubona hari muri zimapuro yabakabakaba biliyoni 8 z'amadolari y'abanyamerika n'amafaranga atari make cyane kandi nanone ikintu uvuze uti kuba bitangiye kujya bimenyekana hari ikintu cyo gitangiye guhinduka no muri politike kugira ngo batangire babirikinga nabo bijye ku mugaragaro bitandukanye uko byari bisanzwe bimeze hari ibintu babikaga bikaba confidential ariko kuba batangiye kutwereka no kwideni ringana ibi bideranje Kagame nta kuntu yaryama ngo asinzire tutangiye kumenya amabanga ndetse n'amahanga atangiye kuvuga ati ufite ideni rirerire ntabwo twiza kuzabasha kuryishyura chaskambanda
ibyo byose urabibona ko ari twabivuze kiriya gihe bavugaga uko rwanda rugiye kuhabwa ari amafaranga nyamara twabivuze kuri iyo radiyo tawuka tukavuga ati ariko ingaruka zabyo Kagame azetegure kubera kondisiyo barazisizemo neza ati bumvikanye ko IMF izagenda gufasha biriya bihugu 25 muri ministeri za finance zabo muri financial system yabo IMF izahagishira abantu bakurikira ekonomi umunsi ku wundi kugira ngo nyuma y'amezi makeya cyangwa y'umwaka cyangwa y'imyaka mikeya ibihugu bizaba bifite ubushobozi bizaba bifite politiki publiki ibishobozesha ibiba ubushobozi bwo kwishyura aya madeni yabo ibi bintu babivuze ko bifite ingaruka zikomeye cyane kuri sisitemu ya Kagame izi ingaruka nizo turi kubona sasa hivi ibintu by'obwiru bitangiye kuza ahagaragara none ibintu byabagwa obwiru sasa bigiye kujya ku karubanda kandi bikanasobanura
hari mwakomeza
bikanasobanura impamvu Kagame yagiye mu Bafaransa gutitira imbere yabo kubatera amavi nayo mpamvu Kagame yagiye mu Faransa akemera ibintu atemera yasinyiye ibintu we atemera ibintu bitandukanye na politiki publiki y'igihugu cye yabiyemeje mu Faransa to ibintu byose tuzabona byinshi mu bihe biri imbere
aho nongera ngo ngaruke kuko ubishimangira neza kandi biranumvikana hari uwambwiye ejo ati bino bintu mu byitondere ibyo makuru arimo gukora ku Rwanda byo ni umwihariko ariko ku banyafurika muri rusange abafaransa barimo baragaruka bubaka imbaraga kandi barabisobanuye neza kandi wa mugani ati amatora mu Faransa birakenewe nibyo ariko nanone tubirebe mu rwego rwa competition uzi neza ko abashinwa bafite nabo gahunda muri Afurika Amerika ifite gahunda muri Afurika Ubufaransa bwo bwakwemera nabwo ntibukore gahunda yabwo muri Afurika kandi bubona yuko abashinwa n'abanyamerika bose barimo kwigarurira Afurika kuruta ibindi bihugu bati nayo ni politiki y'abafaransa kwigarurira abanyafurika ariko aya mafaranga makuru yavuga gejo hashize natungwe nawe bavuga ko nawe azajya muri kampanye kuyashakisha no mu banyamerika no mu bandi bose kugira ngo batere inkunga ibihugu bya Afurika urumva ntabwo ari ugiye kuyashaka ku giti cye ni kampanye agiye gukora mu bindi bihugu mu bandi banyamahanga kugira ngo bamufashe nawe abashe kubona aya mafaranga agabanya abanyafurika
nous sommes prêts à réallouer des droits de tirage spéciaux dont la France sera dépositaire de telle sorte à constituer un tour de table qui s'élève au moins à 100 milliards pour l'Afrique. C'est-à-dire nous devons faire plus que tripler l'enveloppe naturelle de l'Afrique à l'occasion de cette émission de DTS. Et donc notre travail dans les prochaines semaines va être de convaincre les autres de faire le même taux d'effort que la France, à commencer évidemment par les États-Unis d'Amérique. Je sais tout le travail qu'on va devoir faire avec le Congrès, avec l'exécutif, mais je suis confiant. Mais ça, c'est une piste de travail, pas une piste, une volonté et un engagement pris aujourd'hui pour aller vers ces 100 milliards de DTS affectés à l'Afrique, ce qui suppose une réallocation massive de la part de tous les pays les plus riches. La France sera à ce rendez-vous.
Il n'y a pas assez de...
Docteur Chaskambanda, urumva ubukangurambaga bwa Macron agiye gushyiramo imbaraga nakwibutsa gari kuko n'abanyamerika bafite programme zabo abashinwa bafite zabo urabona ni competition ku mugabane wa Afrika aho ngaho uravuga wiki
yani ariko muri western obundi onabire bi no muri oni obufaransa nibo bumeze nka ambassador officiel wo muri Europe cyangwa muri west muri Afrika obufaransa obundi bufite histoire cyane cyane ku bihugu bivuga igifaransa gutyo cyangwa byavuye mu gifaransa bikajya mu cyongereza vuba nk'u Rwanda ubufaransa bufite upper hand kandi ikindi sasa hivi muri politiki y'ubufaransa nayo mavanga makro yaba makro ameze nka omuboyi wa Amerika n'ibindi bihugu bikomeye byo muri west makro uramubona ko hari hafi cyane yabari yaba basoros aba bahirwe bose ba buffet abose bahirwe muri Amerika kandi urabona ko ashikiye neza iyo politiki ya global guhindura ibindi bihugu cyangwa amatwara ya Europe kuyakengeza ndani kugeza ku mizi kugira ngo barwanye bari abashinwa n'abandi bantu so sasa hivi uko politiki mpuzamahanga imeze cyane cyane mu gihe cya Biden administration ihuye neza na Macron kandi na n'inshuti wevuke ko mu gihe abademokrati bari bamaze kuruzinga power kuri ba Republican byari meze nk'aho bajyanye ikicyaro cyabo mu Bufaransa ikicyaro cyabo cy'aba demokrati cyari kimeze nk'aho kigiye mu Faransa bari bafite igihugu noneho gikomeye banyuzagamo politiki yabo aricyo Ubufaransa nimwe mu mpamvu Macron afite ibibazo mu Faransa so kuba Macron ahaguruka muri confidence akavuga ati nzabashakira amafaranga no mu Banyamerika n'ahandi urabyumva ko bijya neza muri iyo politike yaba Biden n'abandi ariko nanone utugombe no kumenya ko nubwo hari iyo politike yo kunkaringa gufata gukomeza ibihugu ariko tugombe no kumenya ko n'ibihugu bikomeye ku isi bya superpowers bifite ibibazo bikomeye by'ubutunzi by'economy ku buryo nabo amafaranga ntabo hazaboneka amafaranga menshi yo gufasha ibihugu bya Afrika uko mikuru abivuga kandi nanone aho nawo hagiramo area politiki yo vuga ngo nka Amerika acyoke tujye gutanga amafaranga ya naya tuyanyuza muri USAID tujye kuyaha ibihugu bya Afrika ariko none uwo Amerika ezatoranya ibihugu bya Afrika bigombye kubona amafaranga yabo ariko nanone no kuntu bimeze za hivi USAID for example obo sasa nabo yobura na Susan na Samasa power niwe yoboye Samasa power niwe yoboye USAID ariko Samasa power nanone uwo na Sudan Rais bamezenga impanga kubera ya politiki ya Obama. Urabyumva ko kwemeza amafaranga ajya muri Afrika noneho ajya mu Rwanda USAID izayakata cyane cyangwa imwime amafaranga. So muri izo kampanye yesi yagiyeyo ariko ntawo bivuze ko aya mafaranga azaboneka kandi nobo yaboneka ntawo bivuze ko nka Amerika izafa gutanga amafaranga yayo batavuze bati twebwe igihugu kinecyo twemera ko kibona amafaranga yacu nuko bigenda mu bintu bimeze kuriya ariko yes Ubufaransa bufite role ikomeye cyane muri Afrika
urakoze cyane Dr. Charles Kambanda ukomoje kuri Samantha Power ko nibuka ko Trump administration yagiye ikata imfashanyo yatangaga muri USAID nyine cyane cyane nko mu gihugu cya Afurika epfo buriya byabagizeho ingaruka kuko Trump yagiye akata mu bihugu byinshi ndizera ko wenda kuri administration wenda ya Biden na Samantha Power bafite icyo bazakora kugira ngo barebe priorite y'ibihugu koko bikeneye iyo nkunga atari ugupfa gutanga amafaranga hirya no hino no ku banyagitugu kuko usanga kenshi babibwira ko aya mamiliyoni bazayabona bakomeza bagana nkunyura uburenganzira bwa muntu. Sinzi icyo utekereza ngaho.
Uko mbona politiki ya Amerika ku Rwanda sasa hivi ndebyo ukuntu bimeze, nayo mama nzee umunze kuvuga ati ntawe byantangaza sasa hivi uko bimeze, ntawe byantangaza kubona Amerika ifatiye Rwanda sanctions, ntawe byantangaza, ntawe byantangaza kubera sasa Rwanda ruhagaze nabi muri politiki ya Amerika na politiki ya Amerika. So reka turebe ayo baza Kagame, nanje mfite amatsiko bitewe n'ibintu bimwe nzi nagonwa abantu bamwe bo muri administration ya Biden bareba Kagame, nanje mfite amatsiko yo kureba amafaranga Kagame azabibona cyane cyane y'Abanyamerika. Kandi iyo tuvuze amafaranga y'Abanyamerika tuba turi kuvuga n'amafaranga y'ibihugu nka German, ibindi bihugu bya Scandinavian countries, nabyo ahanene ba influenced na pozisiyo ya Amerika. Nyamwira abantu ati njewe ntawe byantangaza kubona sanksiyo Amerika ishyiriye u Rwanda, ntawe byantangaza bira niwo biganisha kubera imyitwarire mibi ya Kagame. So sinzi neva azabona aya mafaranga uko abyifuza. Simbizi
Professor, amafaranga niyo tukiri barayakeneye kuko wibuke ko hari ikintu kimeze nka competition cyangwa na jaruzi nyuma y'aho igihugu cya Uganda gitangaje ko gitangiye gukora inkingo za COVID-19. Kagame nawe yavuze yuko ari mu biganiro kugira ngo no mu Rwanda bakore inkingo. Hari uwanditse avuga ati aho naho mubatekereze Kagame amafaranga ashaka kuyakura nko mu Barabu, ariko azi neza yuko kugira ngo nayabone bisaba ko abona za lobby akaba yizeye wenda ku gihugu cy'u Faransa cyamuvuganira ku buryo yabona ayo mafaranga yo gukora iyo business ya vaccine mu Rwanda. Nzi neza ko gukora vaccine atari ibintu byoroshye, n'ibihugu ku mugana Afrika byavuga ko biri hafi kuzikora usibye igihugu cya Uganda n'uvise iza South Africa, ndakeka zaratangiye no gusohoka, nicyo gihugu ku mugana Afrika nyeka ariko kiza ku ikubitiro. Ariko ukumva nk'igihugu mu Rwanda nacyo ngo kirashaka kujya muri iyo competition yo gukora za vaccine ku mugana Afrika nta na mikoro gifite ku giti cyacyo. Ibi byose bizatuma na rya deni rikomeza gutumbagira cyatsi kambanda. Amafaranga ya vaccine ntabwo ari ikintu cyoroshye, gushora imari mu gukora vaccine ni ikintu gihenze cyane kandi kidahuye n'ubushobozi bw'igihugu cy'u Rwanda.
Urabona Kaga uko abigenza, we afite abajura bene babo b'abazungu cyane cyane akorana nabo. Ashobora bishobora kumufasha kubona edeni. Kagame sasa hivi arashakisha buri kintu cyose ashobora kwitwaza ngo abone edeni, kandi icyo kintu kiri very important. Ukuntu Kagame yitwara sasa hivi n'ukuntu yehebye n'ukuntu afite aba bahirwe b'abajura bakorana, ashobora kuzaroha u Rwanda mu madeni rutagira zajya ruvamo. Reka nk'urugero, reba nk'ibi bintu bya Convention Center, reba area ya Kigali Arena, area ya basketball, ibi bintu byose Kagame yabifatiyeho amadeni menshi cyane ayakura mu bazungu bafite interest mu gufata nka hariya nk'icyo kibuga cyenje kibuga mubona cya arena tabari cya Kagame. Uriyo muyiro uriya wa Toronto umugabo yitwa gute basketballer uriya ufite nini ne mu Toronto ufite yitwa gute nebajiwe zina
ndamubona uriya ndamubona muri Toronto
uriya banini niwe nyirakiriya niwe owning iriya ari mu shareholders beriya arena. Kagame we bikamufasha gufate deni, yamaze gufate deni aba bagabo abavunguriraho bakayatwara ni ba shareholder bo bazana bifo ba shareholders bala mubira ati tuba ke kintu cyacu tujya dukushakira esoko ati ari ke yo idea tuishikire ufate igihugu ogende oshake amafaranga tuzana kwereka awo oyakura mu bahirwe bakuguriza nk'igihugu baguriza igihugu cyawe tujye tubake iki kintu ariko none unawo dwa amafaranga muri yangu ya amafaranga yenguza nuko ubona ibintu nga bya Kigali Arena byatwaye amafaranga menshi na muntu waza amafaranga byatwaye hari umuntu wambwiraga about yetwahuriye ari muri se department ambwira ati Kigali Arena ishobora kuba yatwaye miliyoni z'amafaranga zigera kuri 500 million iyo arena gusa Kigali amafaranga yayagurijwe nka leta yayegurije nka leta akirangiza no kuyubaka management yayo yayaye South Africa firm company ya South Africa niyo egishinzwe kiriye kibuga eje kibuga kitwara amafaranga y'abanyarwanda buri munsi kugicyana kukimanejinga n'ibindi byose ariko nta kintu gikora tuvuge ngo area tournament bashize mu sasa hivi ejo bundi
ariko bo gifite NBA Africa nibyo arimo kuririmba
ariko akuyemo amafaranga ayaye amafaranga abantu benshi bagiye muri area nini tournament ni kaga wabishuye na transfer mu ndege ye abajyanye ngo ba marketinge u Rwanda ngo begaragaze ati nabo barahari arabacumbikira ariko webaze ko igiye kimaze kiriye kibuga kimaze kuzura kitafite ibikorerwa mu sasa hivi kikaba kibonye iyo tournament gusa ugirango tournament ifite amafaranga angahe ku buryo yakavaringa kiriye gihe cyose kimaze gifunze ariko kikonsuma none wakagifungura nanone aho kugirango cyingize n'amafaranga nanone we arishura kugirango ye marketing kugirango yegaragaze ko yubase u Rwanda rukomeye cyane rufite n'igihugu ne kibuga gikomeye noneho akabasaba license yo kwica abanyarwanda batagize cyo bamubwiye kubera ko ngo yubase kibuga gikomeye wakwibaza ana amafaranga angahe yakoresheje kucyubaka na amafaranga angahe akura muri ibi bintu kandi nanone no mu Rwanda ntabobona ngo bafite nta kintu na kimwe ntabobona ngo bafite nini sports event za basket zikomeye zakorerwa muri area stade muri kiriya kibuga ngo igibuga cyunguke ntaho bishoboka so reba nanone amafaranga for example miliona miliyozi abamwe bavuga ati ni kiriya ikintu cya Kigali Convention Center bamwe bavuga ko bemeza ko cyatwaye miliyo zigeze kuri 700 million z'amadolari yagendaga ajya abantu bacyubaka batandukanye akabirukana akazana abandi you know ibintu byakavuyoki kandi yubakaga ikintu ki aho bazamusengera okay arakibonye ariko Kigali Convention Center ekorera amafaranga angahe ntabakiriya ifite kubera iki n'abanyarwanda bangahe bayegera iriya convention ntabafite n'ubushobozi bwo kuyegera mu karere ni events zingahe zigenda muri convention center kubera ko hari mu gushwana n'amahanga wabo ushwana n'abaturanyi ngo ubone events zo mu karere zigufasha kubona amafaranga muri eriya nini ariko nanone kirakonsuma buri munsi so hejuru y'amafaranga yafashe mu madeni yongereho nanone amafaranga yoku ya consommation yigibuga bagahora bari mu madeni leba kiri ikintu kitwa Rwanda Air. Rwanda Air nanone ne kintu kiri yawo kiri amafaranga nta muntu woze nyiracyo nta muntu woze amafaranga bashiramu ariko bahora bagifatira amadeni kandi nanone amadeni Kagame sasa asigaye afata nabo Kagame nabakibona ari amadeni menshi yitwa bilateral cyangwa multilateral concession loans we afata ziri za sovereign bonds. Sovereign bonds nokuba ngo afata amafaranga y'abacuruzi basanzwe bali abacuruzi Kagame bali abatoni bule bamuchomekao agafata amafaranga yabo ayo bita ngo euro bond izo euro bond interest yazo eri hafi 10% kandi grace period yazo ni miaka ngirange 6 erindwi kubuliyo sasa hivi amado na twarabivuze ngirango hano kuri nini kuri kuri radita u twabwiraga bafata za euro bond twabwira ati za amafaranga mufashe na akagozi na amafaranga atali regulated neza na amafaranga interest rate zishira won no yaguhaye na amafaranga uwishura yishura vuba mu myaka 5-6 oba wishuye osubizeyo kubera ko na amafaranga ali non-concession loans yo uyafata mu bumvikane no mucuruzo yafasewo bitandukanye na amafaranga ya World Bank IMF kubera iyo interest rate zabo zikunze kubanga you know limwe kwijana ntabwo bijya bitinde bigera kuri 2% interest rate za concession za concessional loans kandi zo grace period yazo ikunze kuba mu myaka 20-30 gutyo bikaguwa umwanya wo kuinvestinga no kubona inyungu none ugatangira kwishyura ariko sasa hivi aya mafaranga Kagame yafashe kuba kijyubiri ibintu byose bitafite icyo biyingirize igihugu kwanza yabifatiye ku kuri interest rate ziri hejuru cyane kandi ne myaka yo gusubiza aya mafaranga yabari abacuruzi ngira ngo sasa hivi batangiye kuba kuyasaba kuyasubizayo byaryo byose ntabwo bizarenga amafaranga bafashe yose ku bacuruzi ntabwo bizarenga 2025 no myaka 3-2 iri imbere bagombye kuba basubijeyo ari amafaranga yose na interest zayo so uri kuba kwa gukora ibintu bidafitiye igihugu akamaro bitigirize igihugu noneho rero aje kirageze cyo kuyasubizayo ibintu wubase ikibuga wubase kiriya niriya Kigali Convention wubase ntabo eratangira kwinjiza normia ahubwo era consuma omusoro w'abanyarwanda Rwanda Air nayo nuko endege zawe nazo nuko Kigali Arena nayo nuko ariko igihe kirageze cyo gusubiza y'amafaranga y'abacuruzi biragenda gute niyo mpamvu ubona sasa hivi buri kintu cyose bashizeho umusoro balakama ikimasa ahantu hose kandi wibuke ko kaga yanafashe amafaranga menshi y'abashinwa n'abahinde hariya yo ni amafaranga adakinishwa ku buryo wanasanga abashinwa kugira ngo bagwa amafaranga yabo bamusinyishije ko kurato yayo mafaranga garanti yayo mafaranga ni convention center nibi kunanira kutwishura twayifata Kagame nawe akavuga ati rekamba hime kuno ubu nayo na madeni nayazananira kwishura kandi ayibahaye ndabasinyiye igihe kigere cy'abashinwa kwishyuza amafaranga yabo Korea wabahaye ariyo convention center nayo yuzuye amadeni bakubwira turafata turafata ikibuga cy'indege kuri gukiriya cyitwa cya Kanombe bagifate kurarato bo bakoreya kuri kurarato nabo bakoresha ibindi bintu so amafaranga Kagame yashyizemo abanyarwanda amadeni Kagame yashyizemo abanyarwanda nirurangiza kandi ejo bundi mu Bufaransa yavuze ikintu abantu bamwe batatekerezeho cyane ariko njyewe nakomeze kugitekerezaho bwana Sarge bambajije niba azongera gushaka kuyobora u Rwanda iyindi manda nibo bwa mbere Kagame yavuze ku buzima bwe akanavuga n'Imana n'ubwa mbere mbyumvise yavuze ati niba nkiri muzima nzabireba nubwo Kagame afite ikibazo cy'ubuzima kandi njyewe nshobora kuba nebeje ariko nabonye ukuntu yambaye Kagame ira afite ikimashini cyakibete cy'ibibazo bamugira wari amaraso cyangwa ikindi kintu cyangwa se afite diapers Kagame ziri ukuntu n'ukuntu yari yambaye Kagame nabo nawe yakundaga kwambara ibikoti binene ariko urabona ko yambaye igikodi kidasanzwe kumakoti yambaraga murebe ukuntu yari yambaye murebe n'ukuntu kirekana yaba yakoze akavuno biriya byabakoba bakora amavuno biriya ibintu Kagame birashoboka ko aribyo byatumaga adasohoka ashobora kuba afite ikibazo cy'ubuzima kandi we yakivuze muri speech ye ati niba nzabankiriho iyo point irakomeye cyane
Imana ikomeje kundiza ubuzima
iki kintu kiri important cyane njyewe mu gutekereza ku madeni Kagame azakomeza kwiyahura azi neza ko agiye kugenda ubuzima bumeze nabi kandi afite absolute control ku madeni afata muzasanga abazasimbura Kagame muzasanga ibintu byose Kagame yabitanze nka korereto ku mafaranga agenda afata muzasanga nka hariya tuvuge za Kacyiru zose yahagurishije cyose n'ibyo yabizu bya leta yabwiye abashinwa ati mu mafaranga yanaya n'ibinanira kuyishyura muzafate ibi bibe umutungo wanyu kandi urabimva ko abadepite bamuhaye rugari bamubwiye ngo we ashobora guhitamo agashyiraho institusiyo kwa abishakiye akazivanaho agafata amadeni uko yishakiye batamubazije nta muntu umubaza so u Rwanda ruri mu kibazo gikomeye cyane uburi wa madeni Kagame ni ikihebe bisa nkaho Kagame atezeye n'ubuzima bwe hagati aho muzabona ibizavamo nshobora kuba nebeshye ku buzima bwa Kagame ariko njyewe ubu nabonye amafoto urabona bwana Sarge natwe abavoka tumeze nka cyane muri iki gihugu tumeze nk'abaganga kubera yo representing umukiriya afite ubuvayi umeze gutyo urajya mu bintu by'abaganga ukabimenya ariko njyewe nabonye ukuntu yambaye Kagame biye bintu asize mu ndani iza n'ikimashini n'ikinuni banyuzamu cyangwa amaraso banyuzamu amaraso cyangwa banyuzamu ibindi bintu bamukirininga cyangwa se ni diaper nta kuntu kiriya kintu kiri mu nembere cyagaragaye neza ari ubuhoro kandi bihuze neza no kuntu Kagame atagaragara hanze atagaragaraga haze kumara igihe kirekire so kandi nawe ubuzima bwe akabuzana muri public akavuga ati ntabwo ati yewe ntawamenya nshobora kuba ntakiriho icyo gihe so ibi byose bifite impact ku madeni dufite kandi urazabona kandi ukamenya no kumenya reba sasa hivi nka Central Bank y'u Rwanda niyo yakabaye ikora monetary policy ariko iyo institution yarafuye ubu sasa isigaye iyoborwa n'umukwe we umugabo wa Ange Kagame niwe iyobora sa experience nemwe afite mu kuyobora ibigo bya leta nta nemwe we icyo areba na amafaranga ya papa na mafaranga y'umugore we nicyo gusa areba niwe oyoboye Central Bank. Central Bank efite akamaro gakomeye cyane mu bukungu bw'igihugu, kubera ko niyo nucleus yo kuplaninga cyangwa kuinfluensinga ukuntu amafaranga ajya muri ekonomi. Nibo bapuraningira amadeni. Eske edeni tugiye gufata ni sustainable? Ni Central Bank ebikola? Nibo bareba ibibazo bya price? Obuyobozi bwa Central Bank nabo basinzira, baba bakurikira ekonomi uko muganga akurikira umurwaye, ariko obize maboko y'omuhungu y'omugabo w'umwana w'umukobwa wawe. Bum, iyo institution erafuye. Fiscal policy nayo tayo mutigute. Fiscal policy obundi ekola na government. Fiscal policy nakuvuga ngo tunasitula spending agute, amafaranga tuyakolesa gute, emisoro tunasirawo emisoro emeze gute, kubera iki? Lyali eriyo fiscal policy. Fiscal policy ni amaranga mutima ya Kagame. Ekyo Kagame ashaka nicyo kitwa fiscal policy y'igihugu. Uko Kagame ashaka guspendinga amafaranga y'igihugu niko aya spendinga. Tunavuga ngo ana fiscal policy nayo eriwo. Uretse guspend fiscal policy y'u Rwanda no guspendinga amafaranga no gukoresha amafaranga uko Kagame abishaka. Nayo mpamvu yagiye mu rugendo asohokana miliyoni zingahe z'amadolari mu mufuko we. So igihugu kiri mu kaga gakomeye cyane, kubera kaga fundamentals za economy zose, fundamentals za economy zose ziri hasi. Iyo tureba fundamentals za economy ubundi tureba employment levels. Rwanda nyirango page zaho batakivugana employment, unemployment, kubera kuvula akazi, kutagira akazi n'ibintu, yani kubona akazi na
ariko sasuka banda no kukunganira muri bya binyoma byabo bavuga ko mu gihe cya COVID umubare w'ubushomeri wagabanyutse kandi ari bwagombye kuzamuka bitewe n'uko bari bicaye mu rugo, ariko bakatubwira ko umubare wagabanyutse mu gihe cya COVID-19.
Ariko se orese obuswa wao anende wakubiye ngo eriki ekonomi nayo meze nk'umubiri, umuntu arakubona gusa akamenya ko urwaye cyangwa uri muzima, ntabwo ushobora kuyishyura umubiri. Waba ufite employment yazamutse kuriya muri COVID, ariko ufite inflation yemeze kuriya, ifaranga rigata agaciro kuriya, ibyo bibahe? Ntabishoboka. Ifaranga ubu sasa hivi ifaranga rimwe rimeze kujya kukuma dollar rimwe na mafaranga hafi y'igihumbi y'amanyarwanda. Ubu se abantu bakoze ekonomi yazamutse muri COVID, uretse ko nabyo ni ibyasemuhanuka, mwaba mugute mufite employment rate eyo muvuga, ariko mufite inflation ntabishoboka. Kandi inflation yabo ni production, ikibazo ntabwo mu producing. Mwaba so unemployment yo mu Rwanda, employment byo byaranze orese mu bipapuro by'amakuru. Leba kuri supply na demand, ni iki gikorwa mu Rwanda kijya ku isoko mpuzamahanga? Wapi? Leba inflation, ifaranga nakuya kifaranga sasa hivi dola limwe sasa hivi ni igihumbi kifaranga. Shobani hari umugabo twari turi mu kuvugana mukanya hari mu ruzondi mu ruzinduko, ntambwi yati ngo akabido kama ka oil yo gukaranga imboga oil ngo kiyongeyeho mu mezi abiri gusa ashize, kiyongeyeho igihumbi cy'amafaranga price. So iyo inflation yose leva balance of trade, of payment, balance of payment. Ebintu bikorwa mu Rwanda vis-à-vis ebintu bingira. Mu Rwanda nta kintu gikorwa. Naba akagerageje gukora. Balananizwa kubera emisoro, balananizwa kubera amasanyalaze. Kandi urabizi ko amasanyalaze yayasize maboko y'abazungu, nyo bashyiraho igikiro. Nabo bita ku bibazo by'abanyarwanda bo barabakama gusa kagawe akabakurawo urufaranga tumwe bamuha no kumuvugira ngo yiki abantu abazungu bashyekeze kubera ko hari abazungu bafite
ariko muri raporo y'umugenzuzi w'imari aherutse kuvuga ko kireya cyarige kiboye nabo bazungu nacyo cyahombye kirimo guhomba kandi ku rundi ruhande abanyarwanda bagataka ati nta muriro tubona ariko raporo y'umugenzuzi w'imari ikatubwira ko gikorera mu gihombo ukibazo tukirakorera mu gihombo abanyarwanda nta muriro babona barawusaranganya nyine nta muriro uhagije mu gihugu batari ko gikorera mu gihombo ukibazo uti ibi bibazo byose wa mugani byakemurwa bite niya gena migambi ipfuye ni bwa bushobozi se budahari wabwira ute ko yaranavuze ngo kugira ngo rege ibashe kudafying a bankruptcy guhomba burundu leta igomba gushyiramo amafaranga nicyo kintu yatanze muri proposal uri ya mugenzi w'imari ya leta
ibintu ubwo nyine yabibaye abazungu bo bekurya mwayabo reba ega nta kintu kitahomba mu Rwanda reka nkubwire jya muri finance ziya za bank ejo bo nabonye urabo wibuka kaga afata ziriya za bank zose na yabaturage bank for trade wibuka ndo bank for trade yari ifite emitungo mu gihugu hose kaga yarayifashe akayifata n'ubucuruzi bwe akabikubita umuzungu ati umuyinde ngira ngo n'umuyinde ati yobora bya finance byose ariko sasa hivi ba ikitwa ga bank populaire ngo yagishize ku isoko ngo ntabo ngo kirahomba ashaka ngo abanyakenya bakigura tekereza abanyakenya ngo nibo bagiye kugura bank populaire ninde otekereza neza washoboraga kufata banka poperi uko Kagame yayifashe emitungo yose yayijyanye kuri zero nyuma y'imyaka mingaye ngo kirahomba ku buryo sasa hivi bari kwinginga abantu bashobora kukigura banka poperi omutungo w'ubusa wabonye nyuma y'imyaka ngo kirahomba so nta kintu kiri gukora neza mu Rwanda ibi bintu byose business zose Kagame yekubira birangira bimufanye ariko biranumvikana sasa wabuza gute abantu gucuruza ngo kugira ngo wowe ucuruze wowe rukumbi umuntu umwe rukumbi ucuruze wowe uzacuruza gute muri economy yapfuye yose ugombye guhomba so nta kintu kidahomba mu Rwanda ibintu byose Kagame yafashe akabyekubira bisaba amafaranga y'imisoro cyangwa y'inguzanyo kugira ngo bikomeze kugenda mwabibonye eriya hoteli inde eriya yo kuri yo muri conventional center Kigali convention center hoteli ya bita na
Radisson Blue
yes iriya ya seko ko ya bakagame bagiye kuyisabira amafaranga muri bank muri parliament abadepite bakababaza ati hoteli ni yande minister yaravuze ko ngo ngona ayo ntabwo ari byo byabaza byabajyanye muri parliament bayisabira amafaranga kubera ko ehomba you know so naje na kimwe mu Rwanda ibyo Kagame yekubyiye yageze bikora kubera iki yambuye abaturage ubushobozi bwa demand yo hatabaye demand na supply ntabibaho yo hatabaye uyo consumation obushobozi bw'abantu consuminga ntabwo ushobora gukora production ni seko yo wishe uruhande rumwe n'urundi rugombye gupfa wowe Kagame yari yibwiye ngo we afate supply side ebe iye abakenesha abandi ariko akibagirwa ko kugira ngo supplying ibyo okoze kugira ngo uruganda rwawe rw'inyange rukore abantu bagomba kuba bafite ubushobozi bwo gukonsuminga. Iyo batabufite, iyo batafite ubushobozi bwo kugura, uruganda rwawe rw'inyange ntabwo rushobora gukora rurahomba. So Kagame afite ukuntu wakora ibintu, ukibaza niba atekereza, niba ni muzima, ukasigaza kuvuga gusa ati u Rwanda rwafu Rwanda rwagize ibyago kuyoborwa n'abantu nka ba Kagame. Njyewe nuko mbibona.
Urakoze cyane Professor Kambanda, uvuze ibintu byinshi kandi ibyinshi ubwo binyeretse ko urakurikira cyane, nta kintu kigucika. Mazi ko bice muri office ariko ibintu byose arabikurikira. Ubushize sinzi niba waranakurikiye ko ubikigezweho nuko abaturage batigigana amabanki, abaturage bajya mu bintu byitwa ibimina niho bahererekanya amafaranga, ubundi bajya mu bintu byitwa piramide abungukirana. Ubu noneho na Libye yabyinjiye miti, nyamuneka ari muhagarike ibyo byo guhererekanya amafaranga mu ntoki. Ni mugana amabanki, kandi umaze kutubwira ko amabanki nayo nta cyizere bafiteyo. Kubona inguzanyo muri banki ni ikintu gikomeye cyane. Urumva rero biri mu maboko y'agatsiko, abaturage nabo bahimbye imitwe, ibimina bireze, piramide bireze, Libye nayo iti niho ibyaha bikorerwa. Turasaba ko amafaranga mutajya kuyatanga muri ubwo buryo muyajyane mu mabanki. Waruvuze ku bintu by'ibiciro, Charles Kambanda. Iyo ureba ibintu biri mu Rwanda, nicyo kintu kirana amafaranga n'amabanki n'uburyo mone isirikira, tukareba ifaranga ku itagaciro, igihugu nta kuntu cyatera imbere abaturage badafite pouvoir d'achat, badafite ubushobozi bwo guhaha, badafite kujya muri banki akaka inguzanyo akayihabwa. Ni sekitori zose kandi binumvikane. Turavuga mu burezi, ibigo byarafunze. Ubu ikigo cya Gitwe cya Gerard Urayeneza kigiye gutezwa cyamo na cyabagiye kukiba burundu bitewe n'uko bavuga ngo nta mikoro gifite. Andi mashuri yarafunze, abana bataye ishuri ni benshi, ababyeyi ntibafite ububasha bwo kubona inguzanyo. Ubundi warangiza ukavuga ngo igihugu cyateye imbere.
Bamwe mu baguzi bavuga ko kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize, ubwo icyorezo cya COVID-19 cyagaragaraga mu Rwanda, hari ibiciro by'ibiribwa byazamutse buhoro buhoro kugeza n'ubu. Ibi birimo amavuta yo guteka bamwe bita ubuto, ibishyimbo, umuceri ndetse n'ifarini.
Ubu tayaruri ariko seze ko n'ubundi tuba tumenyereye kurya wenda ijana cyangwa se aya 200 gutyo, aguha dukeya nyine kubera ko abayaruri.
Iminsi yashize inyanya ikiro cyaguraga 500, 400, none ubu ikiro cy'inyanya ni inote y'igihumbi. Amavuta yo kurya yo birarenze. Amavuta yo kurya ubu litiro turi kwigura 200, kandi litiro yaraguraga amafaranga 800, 700. Iyo yahendaga yabaga ari cyane ubundi.
Ugereranyije na mbere ya Covid ibintu byarahenze pe. Wavuze n'isabune yo gukaraba, umuti umwe waguraga amafaranga 300. Ubu ni amafaranga 700 cyangwa 600.
Byarongeye cyane, si cyo cy'umuceri cy'abagihumbi n'ijana cyangwaga amafaranga 700, 800. Washyira ku nyama zo zikora za bosi, inyama icyo kigura 3,200 cyangwaga 2,500.
Kuri amwe mu masoko yo mu mujyi wa Kigali nko mu isoko rya Kimironko, ibishyimbo biri hagati y'amafaranga 900 n'1,200 ku kiro bitewe n'ubwoko bw'ibishyimbo. N'amavuta yo kurya ari hagati y'amafaranga 1,800 n'2,000 kuri litiro. Abaguzi bavuga ko hari aho iri zamuka ry'ibiciro ritajyanye n'ubushobozi bw'umuguzi bwahungabanyijwe n'ingaruka za COVID-19. Gusa leta yagiye ifasha mu guhangana n'ingaruka za COVID-19 mu bucuruzi, harimo gufasha abashoramari kongera igishoro no korohereza urujya n'uruza rw'abatwara ibiribwa.
Niba inyanya ziribwa n'ababose, umuturage w'umunyarwanda arapfuye burundu?
Sisi umuntu wa kawaida. Ariko nanone interesting, ntabwo njyewe nize economic planning, public policy, ibintu bya ekonomi nabize cyane kuri ku ruhande rwa politiki publiki. Ariko nta kuntu ushobora kugira kubaka ekonomi emeze kuriya, nta kuntu waba na fiscal policy emeze kuriya, ukanaba na monetary policy emeze uko emeze hariya mu Rwanda, ukagira ngo hariyo mukire ushobora kuvuka muri iyi ekonomi. Na Kagame ni umukene, nubwo yebesha we akaba akibona udufaranga amafaranga kubera inguzanyo. Ariko Kagame aramusavuyeho sasa hivi, kabone nobo abaza amusimbula batafata omutungo we tawashobora bali abana be nomugole we nabashobora kumalana okwezi ameza abiri nuli omutungo wa Kagame batafite omufuka wa loans uyeche uzeji uko tawashoka kubera ko na mafaranga Kagame yita mafaranga ali kubona muliza business ze alayabo na kubera alayabo na munguzanyo na business name eshobola kuvuka muri economy emeze kuliya vaku bintu bakubesha buli munsi ojobona muri gazeti ya leta bandi semu ama kampanye yeko ya kujiti chayo ageze kuri 20 ya afunzi kwedi kila linga kuba afunzi kulikira neza mu bitangaza makuru kubera ko basabwa kweyandikisha mu bitangaza makuru mbere yuko bafunga burundu ama kampanye afunga buli munsi kulikira binyamakuru byawo olebe byankuru yandikisha muri mu binyamakuru bitanga matangazo mu binyamakuru ko bigiye gufunga uko bisabwa na amategeko mbere yuko babifunga buli munsi barafunga webaze aba bantu bafunga bajahe bajya mu bukene abaha koraga bajya mu bukene ababa hage bikoresho bajya mu bukene ne ekonomi rwaye kandi mbabaje nabaza simbura Kagame nibazana omururumba w'amafaranga nibaba bafite omururumba w'amafaranga nka Kagame wokukira wokukura ibashaka amafaranga ya leta bizaba bibi no kurusha Kagame kubera Kagame ayugu akishize mu mwobo kuburyo abazakiyobora nyuma ya Kagame kireka bemeze bakagabanya imishara yabo bamwe banakanakorera ubuntu kireka bemeze kugabanya spending bakagabanya imisoro amafaranga bakakoresheje mu bintu byabo byokwishimisha bakayashira mu kuzamura mugu abantu obusobozi ngo batangire bakoreza business mu buhinzi mu bworozi kireka bagiye bagafata monetary policy yo kuzamura supply hasi gusubiza amafaranga hasi mu bantu noneho ubukire bukava hasi buzamuka nibatakora ibyo nabo bazaba bameze nka Kagame kandi bizabananira cyo Kagame abashyiriye ekonomi azabaha ekonomi mu mwobo we nantubuyati nabaze ubuzima bwe ntabwo abwezera nawe ariko ibyo as icyo icyo azasiga mu rugo Rwanda aho azarusiga bizagora cyane abazamusimbura cyane cyane nibayoboka demokarasi so no kunyine ibintu bimeze ariko birababaze ubukene abantu bari musasa hivi biteyesoni no kunyine
professor urakoze nanone aho ngaho uvuze uti ikintu kirebana na planning ni ikintu gikomeye cyane dufite ministre wa finance Uzier Ndagijimana uri kumwe na Kagame mu ruzinduko mu Faransa icyo bashize imbere no kwirwa nyine baspending amafaranga y'abanyarwanda mbere yuko tugaruka kubindi icyo kirebana na planning n'icyo gikomeye cyane ndumva nta kivaho tutagarutse ku bintu birebana n'ubuzima bw'igihugu wa mugani urabona urwanda rushyira mu kintu kirebana ngo ishoramari ubushize batubwiraga ko urwanda rugiye kuba ngo habe rugomba kuba habe ya financial habe tukaza ku rwanda rugomba kuba habe ya tourism visit rwanda ibyo bintu byitwa igicumbi abanyarwanda babyakira neza bavuga ati Kagame ni igitangaza ukabona n'abanyafurika bose bavuga bati ntiturabona umuprezida nk'uyu nguyu ariko feasibility yabyo niyo planning ipfa bitaratangira kuko n'ubu twaze tuvuga ngo arashaka kuba ku ruganda rw'inkingo ibyo nabyo bishaka gupfa bitaratangira aya mafaranga yose afatwa mu madeni y'urwanda uko abivugaga ejo bundi yakoresheje inama ya kafu iriya ishyiramo ry'umupira w'amaguru muri Afurika ribera mu Rwanda aho yavuze ngo umupira bawufate nka politiki tekereza kunyango kagame agira abantu mu mpira maguru ngo bafate muri cadre ya politique ukambira na politique mu Rwanda yarakunaniye ibintu byose bikorwa ibitera imbere ukaza kumira ngo ni wowe uzi igisubizo ugira abanyamahanga uko bareba kwiye gukora ibintu by'iwabo none nkabona abanyamahanga bamwe bafata kagame nk'umuntu w'ikitegererezo nkanswe n'ukuntu Tony bamugize ba Tony Blair bakavuga ko kagame ari visionary leaders bikaba rero byo bigiye kureka Afrika Charles Kambanda ku kintu kijyana migambire ku cyane cyane mu Rwanda
ariko kukiba tamufata aba bazungu bamuvuga batamufata nk'umwami kandi abaha omugati iyi nama ya kafu yakoresheje buri muntu yamuhaye amafaranga kugira ngo afashe n'iki cyemezo cyo kuza mu Rwanda gukora inama mu Rwanda nabyo nta mafaranga yabahaye amafaranga kugira ngo yegurishe kugira ngo yigaragaze nk'umuntu ushyigikiye imikino ku rwego mpuzamahanga nk'umuntu w'icyitegererezo nyine mu bintu by'imikino kwibuke ko yahaye amafaranga akayabo Arsene yahaye eriya y'abafaransa amafaranga kugira ngo basakoze bishime kugira ngo uriyo mwami wa Katara yishime acyo mugabo w'ishuti yacu yahaye timu yacu kubera Sarkozy yakunda geriya timu uriyo mwami w'abarabu wo muri Qatar niwe nyirayo hano batone Blair ni muri Arsenal niwe bamujyanyeyo Kagame we akaba afite buriya Kagame buri mukino bakina hariya afite uburenganzira bwo kwicyara ku buntu kwigiramo ku buntu n'abandi bantu azanye nuvuga ngo iyo mukino ubaye atari mu Rwanda atari mu Rwanda atariyo iriye imyanya ye ashobora kuyiha abantu benshi uti bakagenda bakicyaramo ariko ibi byose ntabari ibintu by'ubusa kuri Kagame Kagame we abifata nk'iby'ubusa ariko amafaranga atagira ingano watanze muri Arsenal niyo atuma baguha ibi bintu byose no kugusenga iyi nama ya yo mupira w'amaguru kuri Afrika muri Afrika ya yenama nini bibaye bya basket kuregura Afrika cyangwa inama y'umupira w'amaguru ku isi kugira ngo ayibone ejye mu Rwanda Kagame one ashaka no kugaragara kwe kuma urabona Kagame afite cyo cya psychological ni narcissism mu byokuri alereba ndani agasanga ari ubusa ari bure ariko akabasha kwa identifia kuba hejuru mu bastari so uko abonye abastari benshi bo ku isi bagiye mu Rwanda bakamusenga ameze nk'amini we ntabareba cost ntababona amafaranga abitanzeho kubera ko amafaranga ari y'abanyarwanda we areba icyo azakura mu psychological kwishimisha bari abagabo bose yabajyanye mu Rwanda kugira ngo nawe agaragare nk'umustari mu bastari agaragare nk'igihangange ku isi ariko iyo ubu ugiye mu kureba amafaranga yabitanzeho ni bishi cyane warebye mu Faransa ngo hari ibitaro bya kanseri ngo bamwitiriye ni ibitaro cyangwa ni research center babitiriye Kagame yabishyizemo amafaranga ni research center wagira ngo ya research center ya kanseri bayitiriye Kagame ariko amafaranga yabishyizemo ngo babimwitirire ni menshi cyane yari kubaka ibindi bitaro mu Rwanda amafaranga ashira muri iyo meeting inama y'aba bayobozi ba niyo mupira ku isi kuza mu Rwanda yakagombye kuyashyira mu Banyarwanda bakagira football nziza none uwo Rwanda rugahinduka na center cyangwa hub ya football ukabaruze muri football ariko muri politiki public yawe mu gihugu ugaragaza ko football ntakemaze ariko ukajya mu mahanga gushaka abayobozi ba football ukabatanga ibifaranga bitabarika ngo baze Kigali mwe fotozanye basubire wabo bagende bakuririmba tufite umuyobozi w'umurwaye mutwe iyo tumugiranyije na Amini tuba tunanamubeshye kubera ko Amini yashyiraga igihugu cye imbere. Amini ni wagiye ugura n'ibyo bintu byose nk'iyo nzu ya hano muri New York ya Uganda. Uganda bafite ikizu hano ntawo bakodesha. Amini ni we wakiguze. London, Amini ni we yabiguze. So Amini yakoreye Uganda, yareba Uganda, ariko Kagame we kumugiranya na Amini uretse wicyanye, ariko ntawahuriye na Amini. Amini yakundaga igihugu cye. Amini ntabwo yajyanaga umufuko w'amadolari agiye hanze mu ruzinduko. Yajyaga he? Yagumaga mu rugo hagakora, hakubaka amahoteli. So Kagame we ibintu byose igihugu ntacyo areba, areba kwishimisha we, gushaka kuba umusitari ku isi, gushaka guhora yicaranye n'abasitari. Noneho nayo mpamvu adashaka undi muntu kuba umusitari. Aba barusasa bajyana iyo bazira babaye icyo Kagame yifuza we ubwe ku giti cye kuba. Niwe munyarwanda gusa ugombye kuba umusitari. Iyo bayo umusitari mu kintu ahita agushakira agafuni. So ibyo byose Kagame ntababona ikiguzi atanga mu kuzana bari abantu mu Rwanda. Bari abantu bose yabazanye ku mafaranga ye, arabatunze mu mahoteli, azabasubiza n'iwabo, azana aba pocket money. Nuko ameze niye personality we abakuyemo ibyishimo, ariko ninde wishyura n'umunyarwanda. Bigaragarira muri ekonome cyabaye zero. Tunuko Kagame ameze n'umurwaye, ariko igihugu azakisiga mu mwobo ukomeye cyane. Sinzi niba hari ikindi twaganiraho.
Urakoze cyane Professor Kambanda, ndagira ngo tugaruke kuri Kagame ku ijambo ku kiganiro yahaye France 24 ku byo yavuze kuri Congo na Dr. Mukwege. Petition zikomeje kuvuka ari nyinshi. Ejo twaganiraga reaction y'abakongomani bafite yaba ari mu gihugu no hanze, n'uyu munsi byakomeje. Bakomeje gusaba yuko Congo ari kikwiye gukora kugira ngo imyitwarire nk'iri ya cyamagambo nk'ariya ya Kagame usuzugura abakongomani, ndetse unahakana yuko nta bwicanyi bwabaye muri Congo, ndetse unapfobya mu yandi magambo nk'uko abantu barimo kubyandika ari benshi, hagira igikorwa ku ruhande rwa Congo. Ariya magambo yakomerekeje abantu n'uyu munsi aracyabakomeretsa. Ndabona societe civile n'abantu ku giti cyabo bose bakomeje kubyamaganira kure. Reka twibukiranye ibyo Kaga yatangaje.
Toujours à propos de justice et de responsabilité, le mois dernier, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix congolais, était à Paris. Il a demandé à la France d'aider à ce que justice soit faite contre les responsables des crimes commis à l'est de la RDC. Certains sont le fait de soldats de la région, de pays voisins, selon des experts des Nations Unies. Seriez-vous d'accord pour que des officiers rwandais soient poursuivis pour des crimes commis en RDC suite au génocide ?
Comme vous le savez, peut-être le rapport du projet Mapping a été extrêmement controversé. Et en réalité, il est hautement contesté par les gens, que ce soit en RDC ou dans les pays voisins. Il a été très politisé. Mukwege devient symbole, un outil de ces forces que l'on n'aperçoit pas, et il reçoit le prix Nobel, et donc on lui dit quoi dire. Et j'ajouterai qu'il y a d'autres rapports qui sont sortis et qui contestent et qui disent tout à fait l'inverse.
Le contraire, qu'il n'y a pas eu de crime dans la région.
Mais il n'y a pas eu de crime.
À l'est de la RDC?
Non, absolument pas. Que ce soit par les personnes soit évoquées ou les pays cités. C'est, si vous voulez, la théorie du double génocide qui est à l'œuvre ici.
Dr. Kambanda, wabonye ko ministre w'ububanyi n'amahanga Vincent Biruta yamaze gukora za tweet, ndetse bamaze no kubyandika bavuga bati Kagame yumvikanye nabi sibiri yashaka kuvuga bavuga yuko umunyamakuru ngo yamuvugiyemo atarangije interuro ye bituma avuga yego kandi ngo yari gukomeza kuvuga none se Kagame ni igicucu ku buryo atumva icyongereza interview yabaye mu cyongereza ibibazo yabazwa mu cyongereza yarabyumvise nubwo umunyamakuru yagucamo kimwe nuko ngucamo tuganira hari igihe ushobora guhita uvuga uti reka ndangize cyangwa usohora aho ngana narimvuze kuvuga rero ngo yumvikanye nabi ntiyakanye ko nta bwicanyi bwabaye muri Congo cyangwa crime zabaye muri Congo no icyaha kigiye kuba umunyamakuru ngo wamuvugiyemo ngo wamusubiza yego ku cyaha cy'ibyaha byaha muri Congo nta byabaye urabona yuko muri diplomasi byabacanze bitewe n'uko yakeje umuriro ahakana ko nta bwicanyi nta crime zabaye hariya muri Congo none barimo baragwana nabyo bakoresheje imbuga nkoranyambaga n'ibinyamakuru byabo aha niho rero abakongomani barakajwe ugiye kumbwira ko Kagame atazi gutandukanya ibyaha byabereye muri Congo no kwitiranya Denis Mukwege ko ari igikoresho bahaye Prix Nobel yamwise igikoresho ari abantu bafite ideoloji ya double genocide barimo gukwirakwiza ndetse navuga yuko ingabo ze rwose zitabibazwa Charles Kambanda
buriya Kagame afite ikibazo cyo kumva ko we niwe Kamara kandi ko sinzi neba ne muri ukuntu bamureze mu mirere ukuntu yabaye yakiri iyo mwana sinzi neba ne bibazo yagize yakiri iyo mwana yabuye we yumva ko ibintu byose ari we center ari muri center ya reality yumva ko abandi niwe ugombye kubagenera niwe ugombye kuba definition banza webaze aho bari nakanu abantu batafashe ngo iyo tuba tuli muri Congo twari kuba twarabirangije kera no kwanga abakongomani n'abaswa abashobora kwirangiza ibibazo byabo ariko iyo tugira ingabo hariya ariko yarangiye kera ariko none we yabivuze ni ejo bundi yavugaga ati Congo tubanye neza Congo mubanye neza fine none wo rero mbere yo kwavuga biriye ibintu yari kubanza kwibaza ndi kuvuga ku gihugu iyo statement ngiye gukora ifite ziye ngaruka ku bayobozi bo muri Congo baba bari navuze ko dukorana ntabwo bigoye kumenya position ya Tshisekedi na government ye kuri buriya bwicanyi kubera ko bahora babivuga noneho Tshisekedi n'inshuti yawe uratubwiye ariko ubushuti buba wogute niba udashobora kumenya icyateza ibibazo mushuti wawe constituency ya Tshisekedi eri cyane kuri ibyaha byakorewe muri Congo constituency ya Tshisekedi ibikomeyeho cyane ishaka ko habaho ubutabera
Ben d'abord, permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations, je saurais comment passer le message autrement. Ensuite, je dirais que le rapport mapping, c'est quelque chose qui a été fait par des experts de l'ONU. C'est pas les Congolais qui l'ont fait, ce ne sont pas les Congolais qui accusent, ce sont des gens objectifs qui ont fait ce rapport. Et ensuite, je dirais aussi que justice doit être faite pour toutes les victimes, toutes qui sont tombées, qui ont été arrachées à la vie au Congo et ailleurs dans la région. Et donc, pour moi, ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer à cela. Parce que à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation, donc il faut se mettre au service de la justice. Et si ces gens qu'il défend sont innocents, la justice les innocentera. Quant à nous, à moi particulièrement, je tiens à ce que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays, parce que je veux tourner cette page sombre de l'histoire de l'Afrique, ce qui est une honte, de vivre en se regardant en chien de faïence avec ses voisins. Je veux la paix pour mon peuple, mais pour les peuples voisins aussi, que nos pays se tournent vers leur développement plutôt que de se faire inutilement la guerre. Demain, lorsque cette paix sera une réalité, nous allons ouvrir ces pages aussi sombres avec la justice congolaise et voir dans quelle mesure nous pourrons régler les méfaits du passé par une justice transitionnelle ou par une justice pénale, enfin, peu importe. L'essentiel est de sortir de ce cycle infernal et d'aller sur le développement et les bonnes relations entre nous.
Ndakeka ukwiye kutubwira niba ari cyuzi ko ntago turabona support ya government ya Congo ku bintu birebana n'ibyaha byabire muri Congo.
Tshisekedi yateke ari muri pate ya se ya papawe. Papawe taji atakonde minze epateye pateye wabonye na secretary general wabo ibintu yandise today mupate ya Tshisekedi ega Tshisekedi ne no president institution ni shaka ahagarariye shaka rie ye Kagame ari kubanza kumenya shaka rya Tshisekedi constituency ya Tshisekedi ehagaze kuri iki kintu nayo mpamvu wabonye secretary general wabo ni secretary general oliyo omunini umuyobozi we shaka ryabo rya Tshisekedi ibintu yanditse wabibonye havuga ngo bire ibintu biteye soni. Nuvuga ngo byongeye kuteza Tshisekedi kubera environment politiki ari gukindiramo ariko pateye urayibona ko ihagaze kuri hariya. Nuvuga ngo na Tshisekedi mu gihe atarabwira pateye gukekeka kuri biriye bintu nuvuga ngo na Tshisekedi iyo ni opposition ye ariko none wowe ari gukina umukino avuga ati hano ndahaze bashobora kwanyikira reka ngende gahoro urabyumva mugenzi wawe ari gukina uwo mukino ariko giye kumuteza pateye ugiye kumuteza abakongomani
ndabibonye chat kambana ndabibonye byabaye munsi kabundu nyine yabaye filistre
avuga
ko iyi negationiste ya president Kagame ikwiye kubakundane
iyo ni opposition ya pate ya Tshisekedi nuvuga ngo oteje Kagame azaniye Tshisekedi ikibazo cya politiki kandi yatwiye ngo Tshisekedi ne mugenzi barumvikana ninde ufite mugenzi we wakwifuza ko mugenzi we yagire ibibazo birashoboka ose Tshisekedi ne mugenzi wawe umuntu ushakire ibibazo bimeze kuriya ni mugenzi wawe ese Tshisekedi we no muswa ku buryo azakomeza ubushuti bwawe ubushuti bwe nawe omwe mukira gutyo eske we Tshisekedi na bafite intere na pateye agombe kuproteza we Kagame igisubizo agira arabwa ati abantu bose na abasuwa ni njewe muhanga gusa ni njewe muhanga gusa abandi bose na abasuwa nayo mpamvu ya Jezu na mumvise ati abarundi botune abarundi bo batangiye kubyumva urabyumva abarundi ngo batangiye kubyumva abantu wikiye kumugaragara abantu babo none uri kuvuga ngo batangiye kubyumva ibyawe ngo mutangiye kugira umubano ngo batangiye kubyumva you know sana mnalimu wabasabye mbabazi wabikiye abantu babo kumugaragaro na buri munsi urabikira ukumva ko bona abaswa kubuyo bagombye kuguyoboka kandi ngo batangiye kubikutumva batangiye kubyumva nuvuga ngo ibyo tubabwira twewe abaruna nabo batangiye kubyumva nta kibazo tugifitanye iyo relation Kagame agira n'abantu ni ikibazo ubwayo nayo nkomoko yeke kibazo turi kubona ibintu yavuze akanongeraho ngo igisirikare igisirikare cya Congo ntacyo gishoboye iyo tuba ari twe abasirikare bacu igisirikare cyacu nta kibazo Congo yari kuba egifite kweri umuntu w'umuperezida ushobora kuvuga ibintu bimeze gutyo ku gisirikare cyo kiyobowe no mu perezida w'inshuti yawe so ibintu byose urabibona ko bijyanye neza na personalite ya Kagame kandi byanakwereka n'ikindi kibazo cya Kagame ntabwo afite abantu yezera bamugire inama kwa na sarije omu perezida muzima yo mbere yo kwajya mu ruzindiko ngaruriya abafite abantu bamugire nama abantu bakuru abanyamategeko bakamukore bakamubaza ibibazo batekereza ko ariyo bazamubaza muri ruriya ruzinduko bakamutegura bakana mubi ati tu anticipate ngako bazakubaza ikibazo kiniki subiza like this na this ariko we ntabafite abantu bamugire nama kandi urabibona ko Kagame nta muntu afite omugire nama abantu bose ba ikoze be yabivanyeho we yumva ko kugira aba basore bashasha akabaha imyanya bakamba hafi abo ategeka abamugira inama ngo kubera ko bafite interest z'akazi kabo nabo bashaka kugomera akazi yumva ko biri mu nyunguze apana umuyobozi mwiza abakeneye abantu ba iko bamugire inama batafite interest z'akazi cyangwa z'ibindi bintu ariko bareba igihugu na future yabo bose collective renge igihugu Kagame ntaba afite ajya mu ruzinduko atabaye atafite group mu preparing kubera ko we yumva ko ibintu byose ariwe obizi nayo mpamvu ashobora gusubiza ibintu meze kuriya ntabo yateguwe ariko abayobozi ndakubwiza ukuri reba nka no muntu nka Obama uri eloquent cyane bamuteguraga ntabo yasaga kugenda kuvuga baramutegura ati hano bazakubaza ibinibi bara musiba kubaza ibi nibi usubize gute na gute kuburyo ajya muri interview ibintu byose bamubaza yamaze kubisubiza muri eriya group na group yamuhaye hints zoko azasubiza nuko bigenda nta magike bamo ariko kagawe aragenda bila mupango agakubita akavuga n'ibitavugika noneho wa mugorwa we ngo nibiruta ngagiye gukora damage control okora damage control kumusazi mugiye utarangiza no gukora damage control abavuze nebindi rurangiza rutweet so icyo ni kibazo kiri cha leadership Kagame afite kibazo u Rwanda rufite kibazo cha leadership tufite kibazo cyo muyobozi udafite abantu bamugire inama tufite kibazo cyo muyobozi wumva ko abandi bose ni zero we niwe muntu gusa ni ufite uburenganzira gusa abandi ntacyo bavuze nuko Kagame abona reality around him ibyo biteye isoni kandi ikibazo ubwacyo kihagize gusenya igihugu
Professor urakoze ariko tukirangaha nkurikije za petition mbona ndetse n'ubuvugizi zirimo gukorwa uribuka Tshisekedi yabajijwe ku kino kibazo nubwo yajyaga mu Rwanda nibwo yavuze ko ibyabereye muri Est ya Congo cyangwa muri Congo ari collateral damage ntabwo yabyise amahano cyangwa amazina akoreshwa n'abashakashatsi cyangwa na Denis Mukwege waba utekereza iki kuba nawe atabi inyito nyine nk'umukuru w'igihugu akabyita collateral damage bikarakaza abakongomani kuba Kagame we yavuga gutekereza nta crime zabaye ubwo Felix we twamuvugaho iki cyaskambanda
ya na Felix nawe afite ibibazo nawe afite no muntu wo kusurvivinga we ni yabaye president paraxida kandi nawe akabatenya yabaye kuri Kabila ma papa kugirango bitamubaho yesanze muri situation yo kugerera ku rukoma akagenda amine ku maji akagenda akandagira ku maji azi neza ko Kagame igihe cyari cyo cyose ya murya ibyo birumvikana situation ya Tshisekedi ariko noneho of course na Tshisekedi nawe yakoze amakosa akomeye cyane kandi bikanaha na Kagame nawe nini ikintu kimeze nka uburenganzira bwo kuvuga ibyo yavuze ariko nanone Kagame yari kuba yarabonye ebyabaye egiye Tshisekedi yavugaga ibintu byo gushimisha Kagame kuri buriya bwicanye yabonye reaction yaba kongomani je crois que na Tshisekedi yarabibonye ku buryo atavuga statement yemeze kuri ya sasa hivi. So no kwango Kagame yari iyo ni impamvu ehaje yoko Kagame atagomba kuvuga ibintu meze kuri ya ko yanabonye ikibazo byabya ibyazanye mwo muri parte ya Tshisekedi a umuntu yita mugenzi we. So obwabyo ibyo nabi byari kumwa kwa byamuhaye somo kugira ngo atafa kuvuga ibintu bikinisha biri ibintu kubera ko bikomeye cyane muri parte ya Tshisekedi. Umukecuru uriya mama wa Tshisekedi na Tshisekedi uriya papa iyo groupe yabo ni groupe ehagaze cyane kuri biri ibintu. Iyo ni center ya politiki yabo nayo mpamvu secretary general wabonye ibintu yasubije. So yongeye gutoneka abakongomani kandi yari azi neza ko ibyo yavuze bizagirezo iyo impact kuri Tshisekedi na future ya Tshisekedi. Ariko Tshisekedi wo ubundi abaye yerebere imyaka abari kwirira nta kindi cyo gutekereza umugwira. Ariko kuba ibyo byose yamugiraho impact cyane cyane ko bigaragara ko sinzi niba azongera gutorwa. Sinzi no uwo munsi bamwaye gutorwa na pateye sinzi niba na pateye ubwayo yamutora. So yari kuba ari gufasha na Tshisekedi mu buryo wo kubona ko Tshisekedi yakongerwa agatorwa kubera ni umuswa we. Ariko ntabashobora kwihangana ngo byewura avuge utuntu twafasha na Tshisekedi kongera gutorwa. Uyo se ni inshuti yihe? That is my view. Nuko njyewe mbibona.
None Chaskambanda Denis Mukwege nawe yatumiwe mu Faransa tariki ya 5 z'uko 5 yavugiye muri komisiyo y'ubanye n'amahanga aregaruka ku kibazo cya mapping report. Yasabye abafaransa ko baberijwe abashaka ubutabera muri Congo, anashimangira yuko hari abantu bakiri muri leta mu gisirikare mu nzego z'umutekano cyangwa muri administration zitandukanye batifuza yuko mapping report yavanwa mu kabati. Avuga yuko bitoroshye ndetse asaba support y'igihugu cy'Ubufaransa. Aha no twibajije tuti ahangaha Ubufaransa bwabuzatandaraza hagati yo gusupportinga Denis Mukwege ku byifuzo bye cyangwa no kukomeza kugira Kagame mu cuti wabo. Aha no twibaza urabibona ute nk'umunyamategeko uko Ubufaransa bwakwitwara muri kino kibazo mu kutuma mapping report yajya ahagaragara ndetse no mu cuti bwe na Kagame bukagaragara. Ariko nanone mapping report iviza Kagame na ofisiye mu Rwanda. Urabona umwana w'Ufaransa nabwo utakongera kuwuhungabana nubwo barimo kugerageza kuwusanasana bitewe n'iyi mapping report Chaskambanda?
Kanjye ngo n'uru ruzindiko cyangwa rurasiyo y'Ufaransa na Kagame unarebye n'ibibazo politiki Kagame afite, njyewe mbona mbibona muri bwa buryo bwo gushaka kumurundanya bataramurya. Gahunda ishobora ko ari kumurya Kagame. Bari abafaransa bashobora kuba bafite gahunda yo kurya Kagame, bakaba bari kumurundanya neza, bamurye neza, bamurunguse neza. Sinzi niba koko abafaransa babona future y'Ubufaransa mu ndorerwamo ya Kagame. Simbizi, ntabwo nabyemeza, ariko nshobora kuba nebeshe. Ariko nanone igihe ni cyiza cyane, buriya gihe ni umwana mwiza cyane. Time ni ikintu cyiza cyane, kirasobanura ibibazo ubundi bimwe twibazaga bikatunanira. Ariko iyo move y'Abafaransa na Kagame nyibonamo kumurundanya bataramurya. Kandi ibi bintu ntabari ibintu byo kurota gusa, Abafaransa nuko bakunze kubigenza iyo bagiye kurya umuntu, nuko baryana barabanza bakaguhindura inshuti mu gihe bari gutegura uko bazakuvana mu nzira. Kagame ashobora kuba ari mu nzira yo kuribwa, we yebwira ko ameze neza, ariko hari signs nyinshi zigaragaza ko Kagame bari kumurundanya, bari mu kumutegura kumurya. Nuko mbibona njyewe, abana nabo babibona ukundi, nyuma y'igihe gitoya wasanga tuzabona igisubizo.
kuko ikintu kindi cyavuzwe ejo hashize cyane akimara no gutangaza biriya ko ari mu biganiro na Congo ku buryo ikintu kirebana no gara mahoro muri Congo nyine cyangwa irahita desiyeje ayishyigikiye twari twabonye n'uruzinduko rwa Vincent Karega ajya kureba minisitiri w'intebe ashimangira ko u Rwanda rushyigikiye irahita desiyeje kuba Kagame yavuze ati twe turamutse turiyo si kuriya byaba byaragenze asuzugura nyine ingabo za MONUSCO ziriyo na Congo avuga ati sikuriya twe dukora akazi twaba twarabikoze ukundi none akavuga yuko yaba ari mu biganiro na Congo. Ku rundi ruhande nawe wibuke ko Uganda ejo yashimangiye ko bazatanga amakuru mu birebana na renseignement niko nabibonye ejo ni inkuru nayo yaje nshyashya ivuga yuko Congo yitabye ko yabifashe mu bya renseignement twari twabigarutse twibaza tuti iriya kivu ishobora kuba igiye kubisibanira nabyo birashoboka ariko urabona ko u Rwanda rubwa ruti twebwe turi mu biganiro na Congo ku buryo rero byumvikana nabi mu matwi y'abanyekongo niba igihugu cyaba cyaragize uruhare ku ikubitiro mu byabereye muri Congo cyanagaragaza ko kigiye kuza mu gukemura ibyo bibazo cyatukambanda
ibyo byose njyewe mbibonamo uko ibintu bifashe mu karere n'uko bifashe mu gihugu mu Rwanda ubwabyo n'ukuntu n'abafaransa bari kuri positioninga mu karere na njyewe nabyo bituma ntekereza ko bashobora kuba bari mu nzira yo kumurya bishoboke ko bashaka abafaransa bashaka gukora mu Rwanda ibyo bakoze muri Chad birashoboka nabyo bo bavuga bati kari ya karere no Rwanda ko rumeze tushobora kuri uwo musirikare akariyobora tukamushakiraho abasivili tukabaha tukamwana nini bakayobora gutyo kandi ibi byaba bigiye neza muri gahunda yabo cyane cyane ko sasa hivi abasirikare bari muri pozisiyo yo kuyobora n'aba francophone mu Rwanda so imibare ya abafaransa nayo ishobora kuba imeze gutyo niba imeze gutyo nanone ishobora kuzaba abafaransa so imibare yabo nabangu beshye ngo ndayizi kubera ko ntabwo ndabona document imwe ibisobanura neza ariko ndi kureba uko ibintu biri ku positioninga mu karere uko ibintu biri kugenda ku muvuduko uri hejuru cyane nkavuga ati ibintu turi kubona agati yo mu Faransa nakaga sinavana wo possibilite yoko abafaransa bari kurundanya kaga muri process yo kumurya kandi urabibona ko ageze ameiva ageze mu gihe cyo kuribwa Kagame ageze mu gihe cyo kuribwa neza so reka turebe niba twebeshe bizagaragara niba turi kuvuga ukuri nabyo ntabwo bizatinda tuzahita tubibona
muri iyi minsi ndabona imyitwarire y'abanyarwanda ikwiye kuganirwaho serious abanyarwanda bafite ikintu kimeze nko kututumba hagati yabo sitabari hano hanze ubona yuko bameze nk'aho bashaka kuryana hagati yabo no kutumvikana mu mikoranire cyangwa mu mikorere buri wese aravuga ati ngenda bikora kwanje uti ndabikora kwanje ugasanga na ya ntumbere uvuga ngo dushyire imbaraga hamwe tugire focus imwe ireba mu cyerekezo kimwe isa nk'aho nta coordination ihari nzireza ko nturi umunyapolitike nzireza yuko nta shyirahamwe ubogamiyemo utanga inama muri rusange kugira ngo ugire abanyarwanda inama ariko ireba ibikorwa bibera hano hanze cyane cyane imyitwarire y'abantu amagambo abantu baterana ibisubizo byandikwa cyangwa ibivugwa akenshi ushaka kugira impungenge nk'umuntu uvuga uti si uku nk'uko impinduka isha itangwa cyangwa ishakwamo cyasikambanda ntagiye kuvuga ngo n'uyu ndagira ngo numve inama ugira aba bantu kuko abantu baravuga bati nyamuneka nimugerageze gukarumiye imitwe y'abantu ishyushye abantu barebe ko intumbero ari ugushaka rwa Rwanda ari ugutabara abanyarwanda bakomeje kwicwa n'aka gatsiko ari ukureba ko ineza y'umunyarwanda yagerwaho kuruta ibindi bito byarimo gutanya abanyarwanda hirya no hino Charles Kambanda nagira muri cyo tukiganireho
ya icyo ni kintu gikomeye cyane kubera ko kishobora kudetermininga na none na nyuma ya Kagame kubera ko yewe sinzi muri guts zanje mutima wanje cyangwa muri logique nkongoresheje ibintu Maria analyse yanje mbona ko Kagame ari munzi ari kubina avamo so ni giye cyo kuvugana none nyuma ya Kagame bizagenda gute yewe iki kintu mbona ari ikintu gikomeye cyane muri iki gihe sino tuzaba surprised Kagame ati byarangiye ibye ariko none twibaza ati what next niki gikurikiraho so kwanza abantu na abantu kandi ibintu turi kubona hano muri magrupe atandukanye ari hanze y'u Rwanda ntawo bitandukanye n'ibintu turi kubona biri gukorwa mu Rwanda eza division zo kutumvikana ibintu byose byoza byenzangano ati ba barundi ati abagande ati abavantara ati genocide y'abatutsi ati genocide y'abahutu abantu bakabirwanira byose uko biri hanze hano ni nako bimeze mu gihugu difference nuko mu gihugu Kagame we afite agafunzi yo obivuze uburyo atabishaka afite agapfuni ukajya za rusororo hano hanze nta muntu ufite ubushobozi bwo gukekesha abantu na agapfuni ariko none utukeza za duti iyo mentality iri mu gihugu n'eri hanze eri convenient mukubaka igihugu nyuma ya Kagame cyane cyane ko kiri umwobo umwobo Kagame njewe njya ndeba n'abantu b'abanyapolitiki bashaka gusimbura Kagame nkana bakanira n'imbabazi kibaze se muzi icyo muri kwifuza njewe mu nyuma ya Kagame ndi kubona umuyobozi mbona ashobora no gufasha n'abandi bashaka kuvuga ati twemeye gupfira abandi twemeye gufenzara ariko abantu babeho neza njyewe nuko mbona leadership ekenewe nyuma ya Kagame statesmen bazitangira abandi bazitangira future y'igihugu hagamijwe kuvuga ati interest zanjye zishire ku ruhande turebe interest z'igihugu cyacu tureko tumaze imyaka turwana abantu bamwe bingiye igihugu abandi basohoka reka dushakire umuti hamwe turebe ikintu kirambye gishobora kuduhuza uyu nibo wa leaders ndi kubona none tukebaza ruti mugiye eyemieriane egifite central stage birashoboka ko twakubaka ikintu duhuriyeho twese njyewe ndi mu bantu bemera ko kubaka igihugu ntawo bidusaba kubenshuti kubaka igihugu bitandukanye no kubana n'umugore wawe n'umugabo wawe n'abana bawe hari yawona urukundo no kumvikana n'ibiki byose kuri byose hafi ya byose ariko mu kubaka igihugu ntabari ko bimeze tubaka igihugu kubera tuvuga ruti mureke tukonsentrate ku gihugu cyacu kugira ngo n'abadukomokaho bazasange igihugu cyiza bashobora nabo kwishimiramo natwe tubaye umurage ibyo none ubisaba kurenga intere cyangwa ibintu tutumvikanaho cyangwa bimwe ntabwo tuzajya tumvikanaho njambwira abantu tufite ikibazo cyitwa hututsi icyo turabigira ngo abantu benshi barabyemera ko ari ikibazo kizahoraho abakurambere bacu nuko bagifashe nako tuzagisiga kizahora ari ikibazo kuba kuri bamwe ariko none udufite ibindi bibazo byazanywe na FPR cyangwa na development muri rusange tufite iki kibazo cya Tutsi na Hutu genocide icyo nacyo ni rurangiza nta narimwe abanyarwanda bose bazacyumvikanaho ntanarimwe niba hari umuntu utegereje umunsi abanyarwanda bose hatari agafuni hatari gushyigikisha abantu n'agafuni niba hari umuntu webesha ko hari umunsi abanyarwanda bose bazumvikana ko buriya bwicanyi bwitwa ni Tutsi genocide buriya ni Hutu genocide ntanarimwe abantu bazabyumvikanaho ariko none wo tukibaza tuti ubise Hutu genocide cyangwa Tutsi genocide ko abagiye baragiye abakitse barahari kandi bakeneye gukikirie cyumu kuki tutareba ibidufasha gucya erie cyumu urise genocide cyangwa ubundi bwicyanyi tubanze tubyihorere tukonsetuetinge kugucya icyumu neziye policies tushobora gukora zishobora gucya icyumu nibaye icyumu ngo ya Tutsi genocide cyangwa ya Hutu genocide ibyo bintu tushobora kubyumvikanaho icyo tudashobora kumvikanaho sasa hivi bitewe n'igihe kirekire ibintu byabereye ababibonye bamwe baranapfuye ubu sasa ni abana batanazi no kubyabaye ibyo ntabo narimwe bazabyumvikanaho sasa kuki tutakonsentratinga ku bintu bitanga solusiyo kuri effort zacu nk'abanyarwanda zitanga solusiyo zo kugira ngo ubu bwicyanye icyo wabwita cyose ku ruhande rwawe butazongere kuba njyewe awo ni wo mbona tugombye concentrating gushyira ingufu zacu kunumvisha njyewe sasa hivi cyangwa wo kumvisha ibyo utumva cyangwa ibyo utemera tuzarwana paka ahobu buri umwe twese tuguye ku mafyumu yacu cyangwa yabandi so njyewe ibintu hari ibintu tutashobora tutazungira tuzatazagira tumvikanaho abanyana tugombye kwiga tuti ibyo none wo twemere ko tumvikane ko tutabyumvikanaho ariko hari icyo twese tumvikanaho icyo tumvikanaho twese nuko eri cyumu oryise Tutsi genocide cyangwa Hutu genocide twese turi abakandida bo kurigwaho ne tutareba neza turi abakandida cyakabiri hari uburyo bwo kurivanaho twese tukarikira ibyo tushobora kubivuganaho so kuki tutajya tukanatura concentrate kuri izo policies tushobora kumvikanaho kandi zikemura naye ikibazo kiriya ku buryo musize weza policies mumvikanye kuri izo policy areas mushobora no guhura mukanaseka acyo ariko biriya twavugaga ngo Tutsi genocide na Hutu genocide uzi ko twapfaga ubusa ati kubera iki urabona ibyo ibyari bitarakorwa n'ibi ubu sasa twarabikoze ibintu biri kugenda neza icyo abanyarwanda bakeneye ni policies zizana social justice ni policies zizana amajyambere abantu bahuriyeho ni policies zizana ziha abantu equal opportunity ni policies zifasha umuntu wo hasi kuhaguruka afashijwe n'igihugu yitwa igihugu cye ni policies zifasha umuturage kuguma n'ubutaka bwe apana kumuvanamo ebisigaye ngo biyane Hutu genocide biyane Tutsi genocide ntabari ikintu tuzumvikana ukana ntabari icyangombwa abagiye baragiye ariko se turi kwifuza ko natwe tuzajyana tuzagenda kubera iyo mentalite tutashoboye gushyiraho policies so njyewe abanyarwanda nanjye twese tugombye kurenga ibi bintu bimwe na ni rhetorics cyane cyane ko abantu nezo n'ibintu bya genocide genocide ni concept harimo aspect ya politiki ifite aho ibugamiye harimo na aspect ya mategeko abantu benshi baranabivuga muri aspect ya politiki ifite aho ibugamiye nawo babizi icyo bivuze mu mategeko abantu barabivuga gusa so turafiki simbizi So abantu tuve mu bintu bibintu ngo byabakiga abanini hari abakiga abanyenduga hari abavantara ntara hari ngo bakavukire ariko nanone iyo giye gukora analyse urareba ukavuga ati ibi bintu byose bifite aho bituruka bituruka hehe
bifite aho bituruka ariko bifite n'ubyungukiramo wenda ngenshi wakuba mbyumva ukundi cyatsi kamana nkavuga nti objective yacu ni iyihe ni iki koko kituraje nshinga nk'abanyarwanda turi ishyanga ese koko aho nitwaba dutandukira tukajya mu bintu tudafite n'ubushobozi nkatwe turi hanze mu gihe miliyoni 16 ziri mu Rwanda cyatsi kamana
ya biteshe igihe bien sûr no guta igihe kubera turi gukora ikintu urabona ne mushuti wa namukundaga muri filosofe ndamukunda cyane Emmanuel Kant hafati igisubizo ikintu kidafite igisubizo kugishakira igisubizo uba uri gukora ubusa ikintu gifite igisubizo deja kugishakira igisubizo nabyo uba uri gukora ubusa sasa twewe abanyarwanda nabo ngewe nabo mvuga abari hanze gusa kuya no mu gihugu no kubimeze urise ko mu gihugu hari agafuni kandi nyuma ya Kagame turi kwebwira ko hazaba demokrasi nuko ngo mbona nawe niwe habamo akantu ka demokrasi tufite hano hanze nabyo nawo no kubizagenda abantu bazajya muri Yesu impaka usange abantu bafa ngo kubera wowe uvuga hutu genocide ngewe mvuga tuti genocide ngo ntabo dushobora no guhura ntabo dushobora kuvugana ibyo ni ibintu bitari muri abantu bari hanze gusabiri no mu Rwanda ni ikibazo cyacu nk'abanyarwanda twese ngewe in the meantime abanyarwanda twakagombye kumenya ibintu dushobora kubona ibisubizo cyangwa tukamenya noneho n'ibintu dushobora gukorana tugashakira ibisubizo hamwe ibyo dushoboye kubona ibisubizo ntabwo bigombye kurutandukanya tugombye gushyira hamwe tugashaka uko dukemura ibibazo byungabiye abanyarwanda twese ibi bintu byo kutumvikana kuri tuti genocide ekyo twakora no kurema no gushyiraho umucyo wo kumva ondi ukapreciatinga history ye na histoire ye ukamwumva nawe akakumva ibyo mutumvikanyeho bikagenda ariko mugakora ibajyana imbere mwese hamwe ariko noneho hagataho abantu bakaba bari nanone ntabwo turi kuvuga ngo ibintu bishyire mu kabati babano babyehorere abantu bagombye kuganira ku kuntu nyuma ya Kagame hazajyaho za institution cyangwa polisi zizaha abantu urubuga rwo kuvuga ibyababayeho kugira ngo buri muntu wese amenye icyabaye ku wundi nuko cyabaye uko byagiye uko yababaye uko bababaye nka groupe bikavugwa abantu bakapreciating abandi kubera ko sasa hivi ikibazo dufite mu Rwanda na hano hanze tufite narrative zishingiye kuri ethnic militants tufite ethnic militantism eteyo bwoba abantu kubuyo yo umuntu yumvise ori kudiskuta ikibazo objectively utari kukidiskuta mu buryo bwa ethnic militant ikintu cya mbere yibaza ati wowe uri ubuwe bwoko abantu bamenyereye kudiskuta ibibazo by'igihugu mu buryo bwa ethnic militantism iyo nayo ni culture igombye guhinduka so ntabari ibintu bizahinduka ejo rimwe cyangwa mu magambo ariko abantu tugombye gutangira kwetoza nka biriya Gandhi yavuze ati iyo revolution tulimo mbere na mbere esaba revolution yawe nk'umuntu apana as a group kwanza nk'umuntu buri muntu muri twewe Gandhi no kwavuga agombye kuba pure mu mutima we akareba akivana mu biriye ibintu byose bimukurura kujya hasi kubyerurwo hasi mu gutekereza no mu mikorere akava ku bintu bimukuba bimukubita amapingo nka kao cyambi nka kumva ko njewe na group yanje ni twewe dufite reality or truth mukabivamo tukaba pure. So twewe nk'abanyarwanda ntabwo tuzahindura group yose, buri muntu agombye kwihindura ku giti kwanza ukavuga ati ah yego ndabizi ko nafushije abantu banje ndiyo mutu cyangwa ndiyo mutu abantu banje ndemera ko ari genocide nakanaka nawe yemera ko abe bapfuye kubera genocide. Njewe numva ikiza nuko mumva nawe akanyumva, yewe niba atashaka kunyumva njewe reka mvuge ibyanjye, reka mwemere nawe avuge ibye. So ibyo bintu ngira ngo ntabari ikintu cyo philosophizing cyane, ariko ni process ikomeye cyane kubera abantu bari frustrated, abantu banyuze mu mateka mabi cyane, banyuze mu mateka mabi ku mpande zose, abantu bashaka kumva iby'abandi buri umwe ku ruhande rwe.
None professor, iyo frustration yaba igaragara magingwa ya bifite inkomoko nshyashya, cyangwa hari gihe burya umuntu ni ikiremwa muntu burya afite kundateye, ndibaza iyo frustration yaba ihari magingwa ya icyaba cyisembura kugira ngo igaragare kuruta mu myaka yabayeho. Aho ndahatekereza ko nkabura igisubizo.
Uya ni ibintu urashobora kubona igisubizo ngo ni 1+1 bikaba kabiri. Harimo ikibazo cy'amateka, aba amateka yacu ukuntu ameze, ibintu yagiye mu mateka, abantu bakabura aho babivugira, hakajyamo iyo kawuca y'igitugu, hakajyamo kawuca ya ethnic militants na regional militantism, ugasanga ibintu by'ubwoko by'uturere by'iki. Noneho hano hanze niwo ubibona cyane, kubera hanze tufite freedom turi kwenjoyinga, kubera abari mu gihugu bayibuze, babuze aho bavugira. Sasa noneho akajya frustration eri amateka yanjye, amateka ya group yanjye, amateka yanjye uko tuyazi uko nyazi, bariya ntawo bashaka kubyumva, ntawo babizi. Noneho tukasanga twewe duhanganye na bariya, ku ruhande rwabo bari ignorant kuri twewe, natwe turi ignorant kuri bo. Ntabwo dushaka kubumva, nabo ntabashaka kutumva. Hagataho hari frustration, tushaka gukorana namwe ariko ntabwo tubazi, namwe ntabwo. Iyo ni frustration ikomeye cyane. So bisaba iki? Bisaba kumva ko okay, leka negore mbumve. Mukubumva wenda nzava na za information zizagabanya prejudice narimba fiteho mwewe. Erege ibintu byose byo kuwanya ngo ebyashwe ne genocide, ibyanyu ntabari genocide, bituruka mukumva ko njyewe n'ubwoko bwanjye ni twewe tufite amateka ari legitimate. Mwewe amateka yanyu ntaba ari legitimate. Mwewe ebyo mwanyuze murabesha, twewe ntabo tubesha. Twewe dufite uburenganzira, mwewe ntabo mufite. Turabavunguriraho ethnic supremacism. Aho nicyo kibitera. Nta mpamvu yo kurwana. Wowe neba wowe uri umututsi ukaba wumva ko ubucyanyi bwabakorewe ari genocide, kucyo utemera ko ubucyanyi bwabakorewe abahutu? Kuki udashaka kumva abahutu bavuga ngo ari n'ubwacu ubucyanyi nacyo n'ubwacu nabo ne genocide? Kucyo utabishaka? Ese mufite patent? Ese you know, na mufite trademark? Ntabwo ubwoko bwanyu ntabwo ufite trademark kuri genocide, right? Ukurahe impamvu yo kurakara ngo kubera ko n'abandi bavuze ko ubucyanyi bwabakorewe hari genocide? Impamvu urakara nuko deep down muri unconsciousness yawe harimo belief ko wowe ubwoko bwawe buri legitimate kurusha ubwabo. Twiba amateka yacu, uri kutwiba akantu kacu ka genocide. Genocide ni akacu, wowe ugashaka wiki, mwewe mugashaka wiki? Genocide bihindu stage cyubuzwa icyo umuntu aba afitiye trademark. Kwa kundi urabona Benz ifite trademark ya Benz, hamuno shobora kutwala benzi yabo kubera baba na genocide nabyo nokumeza ugasanga umuntu ya ashaka gutulika ngo kubera abahutu bashaka kutwalira pa genocide yacu ugiba za tari kaje ido umuntu wapfuye urupfu akashinyaguro nta difference bikora kuba yapfuye kuba ubucyanye yazeze wabwita genocide cyangwa wabwita ikindi cyaha ntacyo bikora nta difference bikora ariko impamvu urakara ngo batwaye akantu kacu nuko wumva ko kari akantu nakanyu muri super na watuka na biriya twewe abana bacu nabashobora kurongorwa na bariya kubera twewe turi super mwewe muri inferior so ibi bintu byose ni symptom y'ikibazo ikibazo ni cyakindi tarafata uwo cyo kumva ko twese abantu turi kimwe kandi abantu bazize ubabare mu group zabo zitandukanye ariko ntawe bageze chance yo kuvuga ibintu nka igihugu erega bwana sarije ikibazo kimwe mu bibazo dufite nuko mu Rwanda ntabwo dufite amateka y'igihugu tufite amateka y'ubwoko amateka avugwa mu Rwanda na amateka y'ubwoko ntabwo tuzagera kuri level yo kuvuga amateka y'igihugu iyo ugiye mu grupu y'abahutu bavuga amateka y'abahutu abenshi iyo ugiye mu grupu y'abatutsi abenshi bavuga amateka y'abatutsi ntabwo dufite amateka y'u Rwanda kubera iki ntabwo turabona chance yo kuvuga nk'igihugu tukicarana ukanyuma abahutu bakumva abatutsi n'abatutsi bakumva abakumva abahutu n'abatwa bakumva amateka yanyu noneho mukubaka amateka y'igihugu ntabwo dufite amateka y'igihugu awo nawo waturuka na konfuri
none cyane ayo mateka y'igihugu azakurwa na bande rero kuko nge ndi hanze turi kumwe nawe hanze nitwe twayakora ku giti cyacu hanze nawe mu gihugu agakora yabo tuzahurira kugira ngo tuyakorere hamwe tuyumvikaneho aho niho mbona nakomeye cyane kambada
unfortunately nabyo tuvuga ati atangira n'iki gitangira ni igi cyangwa ni inkoko nawo abantu bamwe bavuga bati ibi bintu batandukanya mwabyehoreye mukabanza mukabona ubutegetsi noneho mukazashyiraho politiki ibahuza mwese mukazabona n'umwanya wo kuvuga mwese n'ibi byawe ukabivuga n'ibyanjye nkabivuga tubivuga dufite igihugu kandi tugamije kubaka narrative y'igihugu twese mw'igihugu iyo position njyewe ndayishyigikiye
ariko twemere ko mugenzi wacu wabivuze byateje ikibazo bamutemeje gujugu ndakeka kubikurikira
oya abantu buri muntu wese erega ikibazo nuko abantu sanarimwe tuzumvikana ku bintu byose uko aba ntabo tuzarema cyangwa Imana ntabegiye kurema abanyarwanda bintungane bazajya bemera bavuga ibintu bakumvikana tuzakora cyangwa myanda bazubaka igihugu bahuriyeho ariko bacyubaka nk'abanyarwanda bafite intege nke ariko bemeje gufatanya ne twemera ko twese dufite intege nke ko dufite amateka mabi twanyuzemo twese dushobora kuzubaka igihugu gikomeye nako ibihugu byubakwa rebeje igihugu nk'Amerika turimo gikomeye cyanyuze mu byo ibyo tuvuga sasa hivi babinyuzemo n'ubu byacyaza mu gatoya ntawe biraba perfect ariko bo bageze kuri level yo hejuru cyane itari n'ahandi hazi ku isi na hamwe nta gihugu kivanze nka Amerika gifite amateka ameze nabi nke ya history imeze nabi nke ya Amerika bo base gihugu gikomeye nka Amerika na hamwe natwe nk'abanyarwanda hazavamo ba statesmen ntabonze amazina yabo bazemera kubaka igihugu bakumva gutega amatwi abandi bagashyiraho policies awo buri umwe yubaha undi kubera values mwemeze noneho mubaka igihugu kibakomoditinga mwese kibarwanira icyo tufite sasa hivi ni ethnic militants barwanira bene babo mu gihe cyo kuwanira bene babo baba barwanya abandi tuzagera he ne tutagera kuri level yo kubaka institutions zirwanira twese hamwe buri groupe ikabekeneye abantu bayo bo kwirwanira ntabwo dushobora kuzubaka narrative y'igihugu. So hano hanze kimwe na mu Rwanda njyewe nisabira abanyarwanda buri muntu yopeninga umutima we avuge ati kanaka nawe afite uburenganzira ashobora kuvuga ibyo ashaka kimwe na nuko nanjye nshobora kuvuga ibyo nshaka kumva uri ziyaza nanjye bimo uburenganzira bwo kumva reka numva abana nabo banyumve niba batashaka kunyumva ariko njyewe reka mbumve dukomeze nta na rimwe tuzagira groupe y'abatakatifu ngariyo bazubaka u Rwanda ntabwo bizabaho ibyo turebesha tuzubaka u Rwanda muri weakness zacu muri kutumvikana kwacu nibwo tuzubaka igihugu gikomeye ariko tureba future y'igihugu nibwo tuzava kuri narrative kuri ku mateka ya y'ubwoko tubaka amateka y'igihugu.
Urakoze cyane Charles Kambanda, reka ngushimire ku by'umwihariko ku kiganiro cyiza muduhaye. Ndizera ko abanyarwanda nabo bakwiye gutega amatwi kandi bagashaka inzira y'ubworoherane n'ubwumvikane, kuko burya bavuga ngo uwifuza amahoro nawe atanga amahoro. Amahoro ntabwo atangwa n'umuntu umwe, ahubwo amahoro atangwa n'ibice byose by'abanyarwanda. Niba uharanira amahoro utanga amahoro n'abandi baguha amahoro, niko nabyumvise njyewe.
Yes.
Ku by'umwihariko ngenda gushimira ubutumwa bwasozwaho uyu munsi, ijambo ni ryanyu.
Ubutumwa twabutanze koroherana, kumva ko abandi bafite uburenganzira kimwe nanjye, kumva ko kanaka ashobora kuvuga ibyo otemera kandi mukaba n'inshuti, ibyo tutumvikanaho ntawe bigombe gutandukanya. Tufite ibintu tumvikanaho ko igihugu cyacu kenewe kubaka kandi kikubakwa mu buryo gihuza bose, tukashyiraho institutions zirwanira twese kugira ngo ejo hatazavuka gurupu ijyaye kwirwanira ubwayo, buri muntu akumva ko afite uburenganzira mu gihugu cye. Ibyo nibyo twifuza kubaka. Ibindi byose tutumvikana ngo ni genocide ngo ni ibiki, ntacyo bituwiye. Icyangombwa sasa hivi akaba ari nacyo cyateje ibintu twita genocide ku mpande zitandukanye, ni kubaka ibi bintu turi kuvuga. Nitutabyubaka nawe wasigaye uvuga ko wakise ku icumu, icumu urarifite uzarigwa wo notagwa ku yawe uzagwa ku yabandi. So igihugu turebe policies zadufasha gukemura iki kibazo aho kwebanda kuri ibintu ngo abavantara. Erega amaherezo buri muntu azaba umuvantara. FPR yarafashe bariya ikaberukana, mbere ya FPR nabo hari abafashe n'abandi bakagenda. Ese tuzahora muri ibyo ninde tutazaba umuvantara? Amaherezo buri umwe azaba umuvantara bitewe n'igihe. So turoyane dushake kubaka igihugu tuduhuriyeho, kwitanga apana kwitanga bya FPR babesha. Abantu bagombye kwemera kuvuga ati interest zanjye nshobora kuzishyira ku ruhande, tukubakira abana n'abuzukuruza bacu, kucyo Rwanda ari rwo gihugu gihora abantu bahunga abandi bingira abandi basohoka. Kuki ari twebwe tutumvikana buri gihe kutemana amaraso ndakwica ndakumena agahanga? Kuki ari twebwe? Ndasaba abanyarwanda ko duhindura mentalite yacu tubake igihugu twese duhuriyeho. Murakoze.
Urakoze cyane Professor Charles Kambanda, mwakoze kubana natwe. Mugire umugoroba mwiza nawe butakurira ditahuka. Shuti mwari muteze amatwi radio itahuka, dushimire Charles Kambanda ku kiganiro cyiza duhaye. Nzizira yuko inama tugiriye ibisobanuro bihagije kuri uyu mugoroba. Ndizera yuko abenshi muba mutekereza byinshi, ariko mukwiye gutekereza n'icyo mwafasha u Rwanda n'abanyarwanda. Ndabizi neza imitwe ibishyushye hirya no hino, ariko turebe ineza yagira abanyarwanda, turebe ineza yatabara abanyarwanda, turebe ineza irimo urukundo ndetse yanaganisha kubisubiza. Kuko igihugu cyacu kirugarijwe, igihugu cyacu abanyarwanda baraduseka mu gihugu bati muri mu biki, twari dufite hope muri mwe, ariko iyo tubona ibyo mukora n'ibyo muvuga hano hanze muratuma natwe iminsi yo kubaho igenda ikendera. Na rero dushoreje ikiganiro cyacu shuti mwari muteze amatwi radita kuri mugoroba reka twenye dushimire cyas kambanda nizera yuko nzabona ibitekerezo n'ibyifuzo byanyu kuri iki kiganiro kandi kubagiye bandika bimwe na bimwe nzabigaruka mu bindi bigano byacu bitaha mugire joro ryiza kubagiye kuryama umunsi mwiza kurimo kubyuka radita kizakomeza ejo isa 9 n'igice mu kiganiro cy'ubukene n'imero y'abaturage mutegurirwe kandi mukagezwa na Edouard Kabagema muzazi dukomeze tuganire rero ibiganiro gucisha make kubahana gutanga amahoro no kuyashakisha nibyo nakumva nabagiramo inama nk'uko umutumirwa wacu yabitugiriye na ejo mwari kumwe na Serge Ndayizeye turabakunda mu gaciro
ndivugezwa n'ingabo kwa ngango twongera guhagahindura atsinda ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
Ndi rudasubira ni nkubito rutonoshereza kurinda iyo mparanira amahoro sinishinga amagara.